Ngiyabonga mfowethu. Ningahlala phansi ngiyajabula ngempela ukubuya futhi kulobu busuku. Bengikhuluma nenkosikazi Maduze nje futhi ngimtshelile ngathi ubufanele ngabe usezansi sithandwa ufanele anakekela abantwana kusobala futhi basesikoleni abafa abancane futhi ngamtshela ngathi uthola ukuhlangana nabanye abantu abanomoya omuhle kunabo bonke ezweni khona lapha eTexas eLouisiana laba baseningizimu lapha ngifisa sengathi bengingaya ekhaya nomunye ngamunye wenu. Ngineqiniso ukuthi ngingaba nophuthile madladla okukudla kwasekuseni iphalishi lombila lokhu kuhle lokho ukuphila kuphiza namehla mnyama nemifino kathenipho isinkwa sombila akukho lutho olungcono engilwaziyo lokho kuhle. Uthando lukaNkulunkulu lusenzela izinto ezigxekile alukwenzi na ukuthi luzibopha kanjani izinhliziyo zethu futhi lusibopha ndawonye sengathi akukho okunye kuzokwenza. Uthando lukaNkulunkulu kusasaya ubusuku ngokuvala kwethu kwalo mkhankaso futhi ngifanele ngihlangane nabaningi babazalwane futhi ngibabona futhi mina nje lona ngumkhankaso wodwa engizonda ngempela ukubona uvalwa ngokuthi nje bebebahle kakhulu. Wonke umuntu umuhle kakhulu futhi umama wami wayengowase Paris eTexas ngiqagele ngingowase Texas kancanyana nje ngakho ngempela ngicabanga ukuthi ninezwe elimangalisayo futhi okwenza noma yiliphi izwe ngabantu okulo kuhle. Louisiana, iGeorgia, neAlabama nazo zonke lezi zifundazwe ezingaseningizimu bakhuluma ngokuphatha kahle izihambi kwaseningizimu iqiniso lelo. Futhi kulobo busuku siyahlela manje ngicela umfowethu uMo ukuba angikhulumele kancane noDon ukuze ngingeke ngidingeke ukuba ngishumayele futhi nje izolo ebusuku sibe nomdlalo omncane wasestage indaba encane mhlawumbe besingaba nomunye waleyo emincane kulobo busuku ngaphambi nje kokuba ngikhulekela abagulayo bese kuthi ke kusasebusuku ngiyethemba mhlawumbe uma kuzoba intando yenkosi ngithanda ukukhuluma kini futhi mhlawumbe endikimbeni untshumayelo enkonzweni yokubhala impela siyakuthakasela konke enikwenzile nibe kakhulu ngempela nabakahle kakhulu futhi ngiyajabula ukuthi uthando lukaNkulunkulu lusenza sifinyelele ngale kude ni singabone izinto esingakaze sizibone phambilini futhi ngezi ke izikhathi imihlangano onjengalona unokuthonya okukhethekile phezu kwabantu ukubathonya ukuthola umbono walokho uNkulunkulu akuqondile. Ngicabanga ukuthi kuyabasiza abantu manje kulobo busuku mina ngaphambi kokuba sivule umbhalo ngifuna ukusho ukuthi ngifuna ukulinda ngize ngiqale ukukhulekela abagulayo ngaphambi kokuba ngikhulekele phezu kwalamaduku amancane nezindwangu nokunye nokunye kumbe noma kungaba yini futhi manje uma nigeja ukubeka okukodwa phezulu lapha ngifisa sengathi beningathumela nithole okukodwa empeleni kumahhala asikhokhisi lutho. Ngisho nezincwadi zethu omunye umuntu uyaziphinda futhi eziningi sizithenga ngesephulelo samaphesenti angamashumi amane ukuze sizilethe futhi awu kusobala benzile utho kulezo zincwadi ngenxa yokulahlekelwa esinakho kuzo nomonakalo futhi bengihlale ngitshela abafana uma kufika umuntu othize futhi bebengenamali yokuyithola futhi beyifuna banike yona yabo nje mababe nayo noma kanjani kodwa lezo zincwadi ziphintiwe engiyazo nguJulius Stats Clever zimbili noma zintathu zazo nangumfowethu Lindsay kanjalo njalo futhi sizithenga ngicabanga sekwephulwe ngamaphesenti angamashumi amane ngicabanga ukuthi yilokho kuyikho futhi nokho abafana baya kunakekela lokho. Asinahlelo lwemali imali ayikho ngisho kukho nhlobo umfundisi wangibiza nje ngosuku wayesethi manje luyini uhlelo lwakho lwezezimali na sifanele sibe nemali engakanani na ngathi lutho. Wazathi awu uziphilisa ngani na? Ngathi awu ngokwejwelekile kupheleni kwenkonzo banikele umnikelo wothando. Ngathi uma bona abantu bezizwa bethanda ukukwenza uma bengakwenzi ngani lokho kulungenge kuphelele futhi futhi uma bengazikhokhi izindleko kufakeni lokho ezindlekweni futhi asikulungise. Uma bengakwenzi lokho khona ke sizothumela ekhaya futhi sivumele ibandla lami likumele sifuna njalo ukuthwala lelo gama lokungalokothi. bengingeke ngivumelene yodwa yamadoda ami ukuba ike inxibe noma icela imali lapho sokufika kuleyo ndawo sekuyisikhathi sami sokuba ngiphume ensimini ke yebo yebo uMunkulunkulu engahlinzeki ngokuphana konke esikuthi ngayo sekuyisikhathi sokuhamba ngicuba ngokuthi eminingi umhlangano weliwe yikho konke lokho ubani ozonikela ukuyishiyo mina ubani ozonikeza okuyisihlanu na ngikuthandi lokho yini kuphela into engithanda ukuzwa ngayo ukuthi ngabe kukhona engikushilo okungalungile na ngithemba ukuthi angishongo lutho olungalungile bengizwakalisa nje inhliziyo yami ngendlela nje engizizwele ngayo kodwa ngikholwa ukuthi yini kuphela into engifuna uyinikele nikela inhliziyo yakho kuKristu yilokho kuphela engikudingayo nikela nje inhliziyo yakho kuKristu yilokho esikuzele lapha futhi ngakho ngiqinisekile ukuthi uNkulunkulu uzokunakekela konke okunye uma nje nizokwenza lokho futhi manje ngaphambi kokuba sisondele ezweni kulobu busuku asikhuleke njengoba sikhothe emsimakhanda ethu ubani ongathanda ukukhunjula emkhulekweni kulobu busuku nje na ethi ngikhumbule inkosi ngiyadinga khumbula isicelo sami inkosi Baba uJesuzulwini sisiza sisondela esihlaleni sakho sobukhosi somusa besingeke size sisondela ebulungisweni ngoba besingeke kumele besingeke sisondela emthethweni wakho ngoba awuna kuhlengwa kodwa sisondela kuJesu oyisihawu sakho futhi siza sicela umusa wobuNkulunkulu phezulu kwethu sonke sithethelela amaphutha ethu namaphutha ethu nezinto esizenzile noma sasisho noma ngisho sazicabanga obekungalungile futhi asikholwa ukuthi singcwele inkosi siyakholwa ukuthi akusiyo intaba engcwele kodwa uNkulunkulu engcwele entabeni akusile ibandla elingcwele kodwa umoya ongcwele ebandleni obusibo abantu abangcwele umoya ongcwele ngakho baba siyakhuleka manje ukuthi umoya ongcwele uzosebenzana nathi ngomusa kulobu busuku njengoba sibhekene nabagulayo nabahluphekile nkosi bamnene futhi bayagula futhi bayadinga futhi asazi ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi senzele inkosi ngimile lapha phakathi kwemibono emibili ngalesi sikhathi nje ukuthi ngisondele kanjani endabeni encane lapha ngingazi uma ubungayibusisa ezinhliziyweni zabantu ngathi ngingakwazi ukusho into ethize ezokhuthaza ukukholwa ezoshukumisa isiphiwo esiphakathi kwabantu ukuze bemukele ukuphulukiswa kwabo kulobu busuku phezulu kwakho konke inkosi lowo mphefumulo oguliswa yisono ohlezi lapha noma ngabe ukuphi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi bazobona ukukhanya kwemini kuphuma futhi kuzofika futhi kubuyiselwe ngegazi lenkosi uJesu elichithiwe siphe khona ngikhulekela lesi sikejane esihle sezinceku zakho ezithengwe eCalvary lapha emva kwami nkosi ngizizwa ngimncane kakhulu ukuma phandle lapha emsamo ngaphambi kwalawo madoda futhi amanye awo ayeshumayela evangeli ngekathi ngisengumfana oyisoni nje uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzobusisa lezo zinhliziyo ezingamakhawe kwangathi bangabambelela ndawonye nkosi ngothando lukaNkulunkulu olubazongolezile ngakokuthi baba ukuthi bazophumelela kunoma yini abayenzayo ngathi bangaba izinceku ezingamaqhawe kuletha uKristu kubantu kuleli hora lokuvala lomlando wezwe kunikisa bonke abagulayo nabahluphekile kokubili umphefumulo nomzimba baba siyakhuleka sibusise ndawonye njengoba silinda phezu kwezwi lakho manje ngokuba sikucela egameni likaJesu amen ngale ncwadini yevangeli likaLuka ungcwele sahluko seshumi nesishiyagalombili nevesi lamashumi amathathu lesishiyagalombili
And he cried, Jesus, thou son of David, have mercy on me.
Yayisimemeza, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Futhi evesini lamashumi amane nambili.
Jesus said, receive thy sight, thy faith has saved
thee. UJesu wathi yemukela kubona kwakho, ukukholwa kwakho kukusindisile.
Our story starts tonight.
Indaba yethu encane iqala kulobu busuku futhi ngokupholile ukusa kwasentu yasahlobo.
Just at the east side of the gate.
Ngaso hlangothini olungasepumalanga nje lwesango lesiJericho lapho umgwaqo wehla khona uvele eJerusalema. Bawukade kungubuso kobubi komfampofu wayengakwazanga ndobukulala wavele nje washukuma wayevuka futhi eshukuma lobo busuku obesabekayo siyazi ukuthi boyeni eningilethu sonke siseshwa kwethuka futhi kwakubonakala sengathi kwakukade kungubusuku obesabekayo yena futhi ngenkathi esukuma futhi wayeseleji kuwena lesikundleni sakhe lapho ayenze khona umsebenzi wakhe wansuku zonke ngokunxiba kwakukhona izinxibi eziningi edolobheni nasezweni ngalezo zinsuku izwe limpofu kakhulu nabantu abampofu ngaphansi kobugqila bombuso wamaroma izinxibi zazifanele zifike esitaladeni kusekuseni impela futhi yineso naleso sasenendawo lapho esasihlala khona eyayabelwe sona futhi zazima lapho futhi lapho abahwebi behlanga isitaladi zazikhalela izipho futhi umhwebi mhlampe isinxibi sokuqala ahlangana naso futhi usinike ingxenye yemali ngani lokho mhlawumbe kwakuqeda okusuku ngoba wayengenakukwazi ukunikeza okuningi kakhulu ngoba mhlawumbe wayengenakukwazi usuku ngalunye ukunikeza uhlamvu lwemali udinariyo wamaroma noma kuthize kungahle kube yinqwaba kuye ngakho wafaka uhlamvu lwakhe lwemali wase kuyaqhubeka futhi mhlawumbe umfolendelayo wathola uhlamvu lwemali komunye umuntu kodwa bafanele babe lapho ukuze eli ngenkathi abahwebi bengena ezindaweni zabo ibhizinisi nezimakethe kwakunezindawo eziningi izinxibi ezazingeke zizimele ngakho aye amasosha ayezozabela indawo futhi zazifanele zime lapho futhi umngane wethu kulobu busuku njengoba simazi njengobhathimewu abanye babo bakubiza ngokuthi ubhathimewu ngani simthola sekuleithi emsebenzini wakhe wokugada futhi indawo yakhe yayingaphandle nje ngasenyakatho yesango lapho ayema khona esangweni ukuba abambe abahwebi lapho bengena futhi wayebukeka sengathi wayenendawo enhle kakhulu futhi wayekade impuphuthe kusukela esengumfu omncane futhi ngalobo busuku sizathi sokuba abe late ngalokho kusa sizosho futhi ukukwenza umdlalo sesiteji ukuthi wayephuphe ubusuku bonke ukuthi wayengaphinde yabone futhi wayecabange ukuthi angaphinde yazibone izibhakabhaka nezinkanyezi nokukhanya kwelanga kodwa manje wayehlala ezweni kuye uqobo evalelwe wonke bomnyameni ephuphuthekile ngicabanga ukuthi kungenye yezinto ezesabekayo kakhulu ngumuntu oyimpumputhe futhi ngiyatabuka lapho ngibone wesilisa noma wesifazane esitaladini naleyo cane emhlophe ngofoza izikhathi eziningi ngimise imoto yami futhi ngagijimela ngale futhi ngibone umama othize mpofu esezongena esigxotsheni noma kuthize ehlanga isitaladi futhi ngimsize awele omunye umfosi omncane noma ikhehla ubumpumputhe ngicabanga ukuthi yinto edabukisa kakhulu kodwa kukhona ubumpumputhe obubi kakhulu kunobumpumputhe benyama lobo ngubumpumputhe bakomoya ngiyabadabukela kakhulu kunoma ngenza ngempumputhe enyama ngakho kungani izinhliziyo zethu zingafinyeleli kubo esikhundleni sokubalahla na asibathande khona-ke bazobona ukukhanya uma nje uzobathanda izwe liyafa hhayi ngezomnotho ezingcono ibandla liyafa hhayi ngenxa ngezakhiwo ezingcono ihlelo likhulu ngokuthe xaxa kodwa liyafa kuba umuntu mumbe alule isandla sothando ukukhombisa ukuthi siyakhathalelana futhi yileso impela isibonakaliso jesu asitshela ukuthi ngalokho bonke abantu bayokwazi ukuthi beningabafundi bami lapho sinothando omunye komunye bengicabanga ngempumputhe kuphumile kancane endabeni yami kodwa akusukile futhi ngokukhona uFanny Crosby oyimpumputhe bengabona kangcono kunabantu abaningi onamehlo amabili amahle bazama ukumthwala ngesinye isikhathi ukuba abhale umculo noma izinkondlo zezwe lomdanso nezokuzijabulisa zezwe futhi wala ukukwenza ngakho babehlekisa ngaye ngacabanga umehluko nje pho phakathi kwakhe nothile semncane umfana oyiphentekostali okhela umhlaba ngomculo wokuzibinya bengihlale ngicabanga ukuthi imubi kakhulu kunojuda ujuda uesawu wathengisa ngobuzibulo bakhe futhi into embi kabi leyonsizwa ezodingeka iziphendulele ngayo ngosuku lokwahlulelwa wathumela eminingi imiphefumulo esogweni kunawo wonke amajoyinti ogweva akhona ezweni kunjalo kwasekuthi-ke ngenkathi ufanny crosby ngolunye usoku ngenkathi beza kuye nalokhu kuthengiselana okukhulu wayempofu naye futhi beza kuye basebethi sizokunika okukhulu kangaka uma nje uzonikela ngethalente lakho ekwenzeni amaculo ezwe lokuzijabulisa. Wakunqaba ngokuphelele, wayengeka kwenze. Wathi uma kukhona noma yini enginayo kungokukaKristu. Futhi ngakho bona amadoda ayekhuluma naye athi khona-ke ngicabanga ukuthi ubheke ukuya ezweni lapho kukhona ukuphila kuphakade kanjelo njalo na. Wathi yebo. Ngakho ulindele ukuthi lo Kristu abe yini na? Wathi uzoba ngumuntu. Futhi bathi manje-ke uma ufana laphaya njengoba unjalo ulapha bathi angeke neze umbone, bathi uphuphuthekile. Wathi oh ngizomazi noma kanjani. Ngakho bathi ubungaze umazi kanjani uma usalokhu uyimpumputhe laphaya njengoba ungangaze ube nokubona kulokhu kuphila na. Futhi ngakolinye hlangothi uma ungaboni lapho ubuyomazi kanjani-ke na. Wathi ngizomazi. Futhi bamhleka, futhi waphenduka waqala kudabula endlini lapho esenze isinqumo sakhe. Kambe umnumzane, akukho okwezwe, lonke ithalente lami linikezwe uKristu. Futhi bathi waqala emuva ngaphesheya kwendlu, futhi waphakamisa isandla sakhe wathi ngiyomazi, ngiyomazi, futhi ngihle ngiyiwe ngiyoma eceleni kwakhe. Ngiyomazi, ngiyomazi ngemilobo yezipikili esandleni sakhe. Yilezo ezinkulu izikhathi ezibucayi ukuthi ubunzima bubekwe phezu kwethu ukuthi uNkulunkulu uyangena lapho senzela yena isinqumo, lokho kuphakathi kokuphila nokufa. Lobo bukhali obuncane ngesinye isikhathi ngomzuzwane wokugcina lapho ucabanga ukuthi awuzokusinda, futhi omunye umuntu ohlekisa ngawe usalokhu ubambe ubufakazi bakho. Yileso sikhathi uNkulunkulu angena ngaso. UBhatimewu wayefika enkundleni esethe ukuba leyithi, ngakho kwakusekuseni kakhulu kwasentosahlobo, ngiyakholwa ngo-Epreli, ngoba kwakuseduze kwePhasika. Nezingubo zakhe zonke zazimanikiniki, ngiyacabanga. Futhi wakhuphukela esangweni, kwakuthule. Ngakho wathi awu ngileyithi kancane ngoba ngilale ngokweqile. Kodwa ilanga iziphakaphakeni zasePalestine lali nje mhlampe luphuma empumalanga. Futhi yena ethi ukuba ngasenyakatho waphosa phezu kogange lapho uNkulunkulu aluzamazabisa khona lapho uJoshua engena. Ake sicabange ukuthi wazitholela idwala wayesehlala phansi ekukhanyeni kwelanga. Wathi awu mhlawumbe kukhona umhwebi oyedwa olethi kancane, ngizothola uhlavu lwemali mhlawumbe namhlanje ngenzela umndeni wami ngoba sidinga ngempela. Futhi wacabanga ngokuthi ngenkathi esahlezi lapho ekukhanyeni kwelanga okufudumele ibhanti lakhe limanikiniki ezisonge ngalo, uqala ukucabanga ngephupho lakhe ukuthi laliyilo ngempela kanjani. Khona-ke ingqondo yakhe yantanta yabuyela muva ephusheni lasemini, njengoba ngazi ukuthi sonke sinalezo zehlakalo. Izikhathi eziningi bengingakhwela ngiphakame kakhulu entabeni ngize ngibe kude nebanga lokuzwa kunoma yini noma yini. Ngifanele ngihlale phezulu lapho kuphela nezilwane, futhi ngiphuphe nje ukuphupha nje ngoNkulunkulu nokufika kweNkosi. Futhi ngibuke phandle, futhi ngimuzwe ememeza kakhulu ezinyonini, futhi ngimbhekisise ezinkozini, futhi ngimbone ekuphumeni kwelanga nasekushoneni kwelanga. Ukuze ungezile nje nca zonke, yiba wedwa futhi uphuphe. Ngakho uBhatimewu mhlampe wayehlezi phandle lapho ephusheni kanjalo, futhi njengoba kwakusethiwa sahlobo wathi oh ngiphuphile ezolo busuku ukuthi ngibe nokubona kwami. Ngiyakhumbula ngisengumfanyana sasihlala nje ngasentebeni lapha, indlwana encane yezingodo ngaseceleni lapho eyami. Ngiyakhumbula ngenkathi ngangivamise ukuba kule nto yasahlobo yasekuqaleleni, lapho izimbali ezisabhotela ezincane ziyokwenyuka, ukuthi ngangivame kanjani ukugijima ngiphume ngisengumfanyana, futhi ngidlale. Futhi umama wayengivumela ngimkhele isixha esincane sezimbali. nokuthi ngangibuka kanjani ngilele phandle lapho emiphedeni ethambile yotshani ngibuke phezulu futhi ngibona amafa amhlophe edlula ngo-April ukukhanya kwelanga okufudumele kwehla phezu kwami. Lifanele kuba lihle kanjani lelizwe kodwa kade ngalahlekelwa ukubona iminyaka eminingi yobumpubuthe ngakho ngikuqagela kusoze kodwa ngilithokozela kanjani lelo bhubho izolo busuku ngisho ukuphupha ukuthi bengingabona. Khona-ke uqala ukucabanga umqondo wakhe wabambeka yilapho ungena khona emoyeni wanoma yini wabambeka emuva lapho esengumfanyana. Ngiyazi sonke siyakwenza lokho, ngiyakwenza. Ngibuyela esikhathini lapho ngangisengumfanyana ngibona ubaba wami engena ne omncane umfomfishane umgawuli wezingodo nokuthi waye nezingalo ezinamandla kanjani futhi ngangimbona wayengasindi cishe amaphawundi ayikhulu namashumi amane kodwa umfo wangitshela kolunye usuku wambona elayisha ugodo lomaphawundi angamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amahlanu eyedwa enqoleni futhi ngangimbona lapho efingqa imikhono yakhe isihlahla samahaphula esidala lapho nocezoluncane lwengilazi yokubuka umama ayelubethele kuso nephampu encane yesitsha samanzi wayenesakale mpuphu lapho enzela ithawula. Ngangibona ubaba ephampa amanzi futhi athathe insipho futhi ageze izandla zakhe leyo nzipho endala esasivamise ukuyenza niyazi futhi senza umlotho okhuni bese senza insipho ngawo futhi sigeze lapho ngimbona edonsa izingalo zakhe kanjalo ukuba akame izinwele zakhe zimahlikihliki izinwele ezimnyama. Ngathi yazi ubabayi wami akasoze afa unamandla kakhulu ukuba afe kodwa wafe neminyaka engamashumi amahlanu nambili ubudala. Khona-ke ngicabanga ngamaHebheru 13 lapha sinawo umuzi omiyo kepha siyawufuna ozayo asinendawo yokuhlala lapha singabahambi futhi siyizihambi lapha sifune umuzi ozayo. Manje uBhathimiwe ucabanga ngenkathi esengumfanyana futhi ngiyacabanga wayecabanga lokhu ngiyakhumbula lapho ngesikhathi sokudla kwasemini ngangilizwa lelo phimbo elimnandi lalowo mama wami omuhle ngasegqumeni Bhathimiwe ithina lakho ndodana nokuthi ngangigijimela kanjani endlini futhi wayegeza ubuso bami ebuncane futhi abhulashe izinwele zami ziyemuva futhi angange ezihlatheni futhi ngangiwabona awakhe amakhulu amehla athambile futhi ngibuka phezulu ebusweni balowo mama omuhle futhi wayengihlalisa phansi ngidle ukudla kwasemini. Bese kuthi-ke emva kokudla kwasemini ngesikhashanyana wayengibiza futhi ngoba kwasekuyisikhathi sokulala futhi wayehlala phandle ekhosini lapho sibuka ngaphesheya kwejordani futhi wayengijinduzela ezingalweni zakhe futhi ngangibeka izandla zami zengane ezincane ezihlathini zakhe ezinhle futhi wayenganga futhi wayengixoxela izindaba zebhayibheli nokuthi ngangikuthanda kanjani ukuzwa lezo zindaba zokuthi uJehova uNkulunkulu omkhulu wabaletha kanjani abantu bakithi kulelizwe elithenjisiwe futhi wayebuka ngale ezimbalini ezincane ezifana nebhotela engangimlethele zona izimbali ezincane ezikhiwe emangweni futhi wayethi leso ngesinye sesithembiso sikaJehova futhi Bhathimiwe lelizwe elihleli ngelethu futhi uJehova wasihola wasisusa ezindundumbeni zesihlabathi ezinkulu zaseGibhithe futhi wasifaka kulelizwe. Ukuthi wayengitshela kanjani ngalowo mkhulu uJehova namandla ukuthi wabakhipha kanjani ngokushesha abantu bakhe wama esikaleni waminzisa impi kaFaro emva kwakhe ukuthi wanisa kanjani isinkwa siphuma ezulwini wangenisa izagwaca ezivele emasimini wondla abantu bakithi nokuthi wazenza kanjani izibonakaliso izimanga ngenkathi ubomile umprofethi omkhulu Mose washaya idwala futhi kwaphuma amanzi. Wayemkhulu kanjani uJehova yeka umkhulu uNkulunkulu onamandla esimkhonzayo ukuthi uJehova omkhulu wayemethembisile kanjani lowo mprofethi uMose. Ngelinye ilanga iNkosi uNkulunkulu wenu iyovusa umprofethi onjengami futhi uzosikhipha ngaphansi kwalobu bundlovu kayiphikiswa bamaRoma bese kuthi ke niyakhumbula ngenkathi bewele ejordani kancanyana nje ngezansi lapho indlwana yabo yayikhona nokuthi ujehova walukinga kanjani ulwandle lwahlehle ijordani ngenyanga ka-apreli lapho amaquma eqhwa lalincibilika ejikiya phezulu ngasentabeni yemoni kanjalo njalo na futhi lawa aqandayo amanzi aneqhwa ayephophoza enodaka esonteka Omkhulu uJoshua namandla wamasha wehlela ulwandle futhi wakhuluma futhi uJehova wabuyisela emuva emhlabathini owomile futhi wabahambisa banqamula kulo khona impela ngenyanga kaApril wo kanjani lo uNkulunkulu omkhulu kwase kuthi Bartimeu wabheka ngale kancanyana wathi kuqhaqhazela wayesethi uyazi ngifisa sengathi ngabe uJehova wayesenguJehova ngendlela thize ngikhona ukuthi unguye kodwa umpristi wami ngitshela ukuthi zonke lezo zinto sezedlule akafani khona manjalo uzwa into ethize ezayo imbongo lencane awu lokho kufanele kube yisicebi ngoba ezokuthutha ngaleyo nkathi ngokuvamile zingo abampofu babehamba ngezinyawo abacabile babehamba ngenqola idetswa yimbongolo noma babegibele emhlane wembongolo ngakho uyasukuma ugijimela phandle cishe amafidi engamashumi amabili ukuya komkhulu umgwaqo wamatshe ayizimbokojwana wayesephuma ekijima wayesethi izipho zempuputhe izimpo zempuputhe
All at once the little donkey stopped and he heard a cruel voice saying
Kodwa manje imbongolo encane yama futhi wezwa izwi elinonya lithi suka endleleni yami sinxibi ngincike kuNkosi ngisendleleni eJericho kuloku buza ngizohlangana nenhlangano yabefundisi Kuthe ngizoqinisekisa ukuthi akukho izinkonzo zokuphulukisa ngalapha akukho neyodwa yalobo buhlanya noma yimuphi obizwa kanjalo umprofeti waseGalile akezi ngapha ngalutho lobuhlanya bakhe suka endleleni yami sinxibi ngifanele ngibe sendleleni yami ngisenkonzweni yenkosi uxolo wena ngcwele wahlehlele emuva Akubeka ngene Jericho ukubamba athole inhlangano yabefundisi ukuba imise yonke imikhankaso yokunjalo mhlawumbe lokho kungubula uhlazo obuncane mhlawumbe bengingafanele ngikusho lokho kambe niyazi umuntu uyafa kodwa umoya awufi ngakho kubika khulu kodwa wona yileyo ndlela okufanele kube ngayo ngokuba sonke isizukulwane esivukayo ekwahlulelweni sizofanele simele into efanayo niyabo ufanele wedlule le kokufanayo ncamashi into kodwa ke lapho uBartimeu ebuyele emuva kwasekwenyukela emini ake sicabange uphisi omncane nelanga manje elizali ngamula lasele sibekele idwala ngakho ke wazulazula ithinta waze walithola linye wahlala phansi wacabanga awu ngiqagele angeke ngithele lutho kulobu busuku ngiqagele sizofanele nje senze ngaphandle kwakho kujela phoyise ziphansi wacabanga awu bengine phupho elimangalisayo ezinsukwini ezidlulile futhi ngoJehova omkhulu waseke ecosha umcabango wakhe futhi wayesethi yebo ngiyakhumbula umama ngixoxela enye yezindaba zami engizithanda kakhulu
One of my favorite stories was this.
Futhi enye yezindaba zami engizithanda kakhulu kwakuyile wayevame ukungixoxela ngomprofeti Elia ngiyithanda kahle kakhulu leyo ngoba ubeyothi Bartimeu yayithanda indaba ngo-Eliya waseTishibi nowesifazane waseShunemina.
Yes, mama.
Yebo mama ngoba umayelana nomfanyana nokuthi uNkulunkulu walisebenza kanjani icebo lakhe ngomfanyana futhi wayekuthanda lokho ngoba wayekholelwa kuJehova futhi nalona wesifazane waseShunemi engowezizwe nokho uNkulunkulu wakhombisa umusa wakhe ukuthi ufika kanjani omkhulu umprofethi namandla uEliya emzini futhi waqonda ukuthi wayeyindoda engcwele futhi wayehlala emketeni phezulu entabeni futhi wayenenceku yakhe uGehazi owayethi ukuba njengomphathi womkhankaso owayehamba-hamba futhi wamsiza ukuba alungise izinto lapho ezokhuluma khona futhi ngendlela thize enye wayeyithanda le ndoda wayecabanga ukuthi yayi ngomuntu omangalisayo ngakomnyeni wakhe wayeyuhlobo lwendoda esikhulile futhi yena owesifazane wayeseguga futhi wathi endodeni yakhe ngiyakucela ake sibe nomusa kulo muntu ngokuba ngiyabona ukuthi ungumuntu ongcwele futhi bakhe ikamele elincane eceleni kwendlu yabo elincane ikamele lomprofethi bambekele umbhede omncane lapho futhi kanti futhi bambekele ujeke omncane wamanzi nesitulo esincane ukuba ahlale kuso nendishiye encane ukugeza izakhe ezigatshele izinyawo ezikhandlekile nezitho lapho ehlala phansi futhi akungabazeki ukuthi inceku yayimkhiphela okuthile ukuba adle lapho esemzwile phandle lapho ekamelweni futhi u-Eliya wathokoza kakhulu ngalokhu waze sengiyamuza ethi Bartimeu uyazi ukuthi lowo wesifazane wayedingani ukwedlula konke ngenkathi ecela lokho na wathi musa muni engingakwenzela wona na bengingakhuluma nenkosi noma kukhona ebengingakwenza na wathi chabo ngihlala nabantu bakithi akukho engikudingayo ngikwenze nje ngokuphuma enhlizweni yami ngoba ngiyamhlonipha unkulunkulu omkhonzayo futhi ngiyayihlonipha impilo oyiphilayo wayesethi-ke uGehazi usemdala indoda yakhe isindala futhi abanabantwana ubhathime wokuthanda lokhu nomprofethi omkhulu u-Eliya wathi hamba mtshele ukuba ame lapha emnyango wayebona umbono wathi isho kanje inkosi uyokona indodana futhi ngenkathi lo mfanyana eseneminyaka ethi yayibe yishumi nambili ubudala wo wayemthanda kanjani ubaba wakhe nomama lokho kufanele ukuthi kwakucishe kube ngunyaka kabhathimewo omncane nokuthi ubaba nomama babemthanda kanjani ukuthi ubaba waphuma naye kanjani waye emasimini futhi wamkhombisa indlela yonke ukuba alime okusehlamvu lolunye usuku ngenkathi ephandle ensimini kufanele ukuthi waguliswa ilanga ngoba wayelokhu ethi ikhanda lami ikhanda lami lelo langa lasephalestine liyashisa imisebe yalo eqondile ikhanda lami ikhanda lami futhi yena ubaba wayematasatasa ngakho umfana wayegula wathi encekwini yesa umntwana kunina futhi umfana waya ngokugula waya ngokugula kwaze kwathi kugcineni emathangeni kanina wafa futhi ubuqhawe balowo wesifazane odumile owakhombisa umusa encekwini kakristu wayazi ncamashi futhi wayeholwa ngumoya ukuthi enzeni o ngiyakuthanda lokho akusuye ubhathimeyo kuphela kodwa ngiyakuthanda lokho wamthatha wamyisa ekamelweni lomprofethi wayesemlalisa embhedeni womprofethi indawo enjepho yokumlalisa kunjalo nje futhi wathi encekwini yakhe ngibophele umnyuzi futhi ungami ngize ngikuyale hamba uye phambili futhi indoda yakhe yathi asikho isidingo sokuyilandela lokhu akusiyo inyanga entsha noma isabatha ayikho phezulu lapho wathi konke kuhamba kahle futhi enye into Bartimeu uyazi ukuthi uNkulunkulu akembuli yonke into ezincobini zakhe wembula nje kuzo lokho afuna zikwazi niyabo lokho nje afuna zikwazi ngakho ngenkathi insifazane efika ekuboneni le enkulu indoda lamandla kankulunkulu wahamba waye emnyango womhume wakhe wayesebeka udondolo lwakhe eceleni kodonga eguga futhi waphakamisa izandla zakhe kanje futhi wabuka phandle wathi ubani engimbona eze na uGehazi wathi ngumshunemi ubukeka sengathi ucele usizi wayekhala futhi eqhubeka ngakho wathi inhliziyo yakhe ilusizi kepha uNkulunkulu ungifihlele khona angazi ukuthi yini indaba ngayo wathi hamba umhlangabeze futhi wahamba futhi wamhlangabeza futhi ngenkathi esondela kulo mprofethi omkhulu wathi usahlezi kahle na indoda yakho isahlezi kahle na indodana yakho isahlezi kahle na oh ngiyakuthanda ukuzwakalisa kwalowo wesifazane wathi konke kuhamba kahle ngicabanga ukuthi yilapho uMarta noMaria uMarta wayehlala njalo ethi ukulibala kwakubonakala sengathi kodwa ngenkathi azi ukuthi uma ebhekisela emuva kulona wesifazane uma lona wesifazane waseshunemi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekulowo mprofethi lowo wayengomele uNkulunkulu wangalelo suku futhi uma uNkulunkulu wayekumprofethi wakhe wayesendodaneni yakhe kakhulu kangakanani wayesethi kosi uma ubukhona umnewethu ngaye ngafanga kodwa nakalokhu noma yini ecela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika khona yilokho-ke yilowo umqondo lowesifazane waseshunemi wathi konke kuhamba kahle ngani na umyeni wakhe esonta izandla zakhe futhi edazuluka zonke izihlobo zidazuluka futhi zilila futhi ziqhubeka futhi lapha wayenenhliziyo ephukile ingane ilele embhedeni womprofethi ifile indodana yakhe okuwuphela kwayo neselukazi ikhehla wayemthanda kanjani lo womfo omncane kodwa konke kuhamba kahle ngokuba wayemi phambi komele uNkulunkulu Futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayengembula ngalowo omelo wakhe noma ngabe kwakuyini uNkulunkulu wapha futhi uNkulunkulu uthathile malibongwe igama leNkosi kodwa wayefuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyithatheleni ngiyakuthanda lokho futhi uNkulunkulu unommeleli ezweni namhlanje simbiza ngomoya ngcwele umiye ebukhoneni bakhe.
Oh God, I wish people could.
Oh, Kunukulu, give us a Gatia Bantu, Bebenga, good Tola Loco. You may book on anybody, put you Tola Gucci Utin. Put your Tibong, the Guambagaz, it's a Wanga Gucci, she's very unprofessional at Chagosa, Gako, Weza, Wayasa Wapati, Wayasa Mambanga, Semi, Lenzi, Lolo, Gomu, Sabo, Lagungas, Patigase, Nagu Hexabanga. Lolo Sifazane Gafanelli, Awenga, Sekosinia, Keganjalo, Gakoge, Wenzani. Ngaphandle kokumdluthula futhi ngakho Eliya wathi nyeke intize yakhe igcwele usizi noNkulunkulu ungifihlale khona futhi ke wembula okwakwenzekile wathi uNkulunkulu wanginikelani le ndodana na kungani wangitshela lokho kuba ungikhohlise na manje umfana ulele ufile. Bekuzizani u-Eliya wathi wayazi ukuthi yonke into ayeyithinta yayibusisiwe ngenkathi egcotshiwe. Wathi kuGehazi thatha lolu dodolo futhi uye phambili futhi uma noma yimuphi umuntu ekubingelela ungambingeleli ungami kunoma yiziphi izindaba zenhlaliswano. Ngicabanga ukuthi lokho uNkulunkulu akwenzayo ngezwi lakhe ligcotshiwe linguye futhi siyizithunywa zakhe asinazo isikhathi sokuma ukuba senze lokhu futhi siphikisane ngalokhu futhi siqophisane ngalokhu umlayezo uyaphuthuma abantu bayafa asifike lapho sibise izithiyo zethu zabahlelo nakho konke kunye asipobokele. Yebo mnumzane, yiso umlayezo ezweni elifayo. Manje-ke angifuni ukungena kulokho, ngiqala ukushumayela manje nokho waqala kodwa ukukholwa kowesifazane kwakungekho odondolweni ukukholwa kwakhe kwakukumprofethi futhi wathi kuphila kwenkosi uNkulunkulu umphefumulo wakho awufi. Wayazi ukuthi wayephila kuze kube phakade. Umphefumulo wakho awufi neze ngikukushiya. Oh hey, yilokho-ke manje usunakho, bambelela bamba umoya ongcwele kanjalo futhi ungawudedeli. Ingalo yami ingcono namhlanje, akwenzi mehluko kusasa, akwenzi mehluko noma ngabe kunini, ngizobambelela kukho kufika kahle. Nginezithembiso zakho, unikeze izithembiso zakho. Ngiyazi ngabanye abaphiliswe yiso futhi ngizobambelela khona lapha ngisezandleni zakho. Amen. Ukholo kuzokwenzeka ngalo nkathi lapho uthatha isithembiso sikaNkulunkulu futhi usibambe. Nkosi, ungitshele ukuthi uma ngiyohlangabezana nezidingakalo zokuphenduka kanjalo njalo ukuthi uyonginika umbhaphathizo kamoya ongcwele, ngikhona lapha ezandleni zakho uze ukwenze. Ngiyathanda uhlobole ukuthi ubufakazi bukabhati Robinson lapho waphuma phakathi netimu yombila wathi uma unganginika umoya ongcwele wathi lapho ubuyele emhlabeni kuyoba khona inqaba yamathambelele khona lapha futhi ngiyakuthanda lokho. Yebo mnumzane, ilapha athela khona kuthize yilondela ofuna kukwenza ngayo, bambelela kukho. Ngiyamazisa lowo wesifazane ukukholwa kwakhe kwakukumprofethi. Wambamba wathi angizukukushiya. Ngakho-ke nje manje uJesu wafundisa leyo nto efanayo, kuthiwa ningomasileli ongalungile nomfelokazi na. Wayengeke aziphindiselele nakuba wayekhala emini nobusuku, ngani waphindiselela izitha zakhe ukuba nje zimsuse wesifazane? Wathi ubaba wakho wasezulwini uzobanika kakhulu kangakanani umoya ongcwele abamcelayo na? Yilokho esikufunayo. Awukholwa ukuthi umoya ongcwele ungowangempela? Bamba isithembiso sikaNkulunkulu futhi nje uhlale naso, bambelela kuso, ungazishiyi. Uma ungakholwa ukuthi ungumphulukisi noma isiphi isifo noma inkathazo onayo khona manje, ungalindeli umugqa wokuphulukisa. Kubambe nje khona manje futhi uthi uNkulunkulu ngisezandleni zakho. Yosathane uzothi awungcono. Yilokho angitshela khona ngathi buka lapha nyawo oludala lusathekile. Uma ufuna uthanda ukungizwa ngifakaza ngenkazimulo kaNkulunkulu, nambathela ngapha. Kodwa awuzukunginyakazisa ngisuke kulokho. Uma uthanda ukuzwa izimfakazo zikaNkulunkulu nezindumiso zokuphilisa kukaNkulunkulu, yima ngapha. Ngizoyikhalisa kade nje inqobo nje uma ngingakwazi ngihlale nayo ngqo. Nambathelani ngapha nikulalele ngiyani mema ukuba nikulalele nihlale ngapha usuku lokuqala kukho okungcono ngosuku lulandelayo kukho okungcono ngosuku lulandelayo kukho okungcono ngangilokhu nje ngihlezi ngifakaza ngidumisa uNkulunkulu ngicindezela emafwini amnyama wenze isithembiso ekugcineni sasilapho ke uyakhathala emva kwesikhashana wasebaleka khona ke siyathola ke ukuthi umprofeti ebonile ukuthi akakwazanga ukumsusa ezandleni zakhe ngakho wathi kulungile ngizobopha izinkalo zami futhi lapha ngizohamba nawe ohe futhi ngakho Gehazi wahlangana nabo ebuya ukukholwa kwakhe manje induku ibiyokwenza umsebenzi kodwa yilapho ukukholwa kwakho okukhona ngakho ukukholwa kwakhe kwakungekho kulokho kwakukumprofeti ngakho nangu enyukela lapho futhi bonke belila nokuqhubeka futhi betaziluka nalo lonke ithemba liseko nayo yonke into ngiyambona ethi tulani tu
what's he going to do I want you to notice.
Uzokwenzani na ngifuna niqaphele wangena ekameleni lapho ingane yayilele khona empeteni wabala umnyango emva kwakhe yena nengane yakhe yilapho izikhathi eziphumelela kakhulu lapho uba wedwa noNkulunkulu niyabo yiba wedwa noNkulunkulu uJesu wathi ngenani ekameleni elingaphansi bese nivala umnyango khulekani kuyihlo lokho akubona ekusithekeni uzokwenza ubala hey uzokwembulela khona ubala
Now the Bible said he walked to and fro.
Ngakhoze ngiyambona umprofeti manje iBhayibheli lathi wehle enyuka ekameleni ihamba nje inkosi ngilapha ngenzeni na wehle enyuka wayelinde umoya emva kwesikhashana wamshaya uyangale wayesela lizomzimba wakhe phezu komzimba wengane uqala ukufudumala wasukuma waseqala kuhamba futhi ehamba eya emuva naphambili wazocobola uyango kubalo khulu ngakho walalisa umzimba wakhe phezu kwengane futhi yathimula kasikhombisa wayicosha wayikhipha wayinikeza unina wo ubathimiwe omncane wayethande kanjani leyo ndaba ubeyothi Niyabona uNkulunkulu uzofanele asebenze inhloso yakhe but bewo niyabona uNkulunkulu ufanele enze ukuthize akukhulele umuntu othile ngento ethize umisele izinto oh mama umuhle kakhulu ya ngiyakuthanda nje mama Futhi yazi Bartimeo ngaphambi kokuba uzalwe awukuqondi manje sithandwa kodwa ngaphambi kokuba uzalwe ngakunikele kuNkulunkulu kuJehova Uyazi ukuthini bekungeke kungimangaze nakancane kodwa ukuthi amehlo akho amancane azobona uMesiya futhi wacabanga oh maye uma engake afike manje ngimpumputhe kodwa uyazi Bartimeo uNkulunkulu usebenzisa abafana abancane ngenxa yenkazimulo yakhe unenhloso futhi ngikholwa ukuthi unenhloso empilweni ngawe Kona ke lapho cabanga ukuthi oh bekungeke kube manje bukani ukuthi bekuyini umama banje wakhuleka usehambile eminyakeni edlule kodwa ngicabanga ukuthi ayeke ukukhulekela kwakulahlekile niyazi kulezo zimbokotjwana qabo qabo ukho neze umkhuleko qotho owake wenziwa ngaphandle kwaphendulwa ngineminyaka engamashumi amahlanu nanye ubudala futhi sengibe senkonzweni iminyaka engamashumi amathathu nanye futhi ngizosho phambi kwe iBhayibheli likaNkulunkulu angizange ngicele noma yini ngobuqotho ngaphandle kwalokho uNkulunkulu angiphe khona noma wangitshela isizathu ukuthi kungani engena kukwenza ngisho lokho njengenceku kaKristu kunjalo ezikhathini ezingamashumi ezinkulungwane engimcele ngazo izinto ngobuqotho ngamcela noma yini ngithathe ngikhethe into ethize futhi ngimcele ngakho kuphakathi kokuthi ubezongitshela ubeyonginika khona noma angitshele ukuthi kungani ebengeke ngakho ngiyazi ukuthi njalo kuhle ukudlula konke uma ngingena kuba nakho ingane yakho incane engumfana ngiyocela insingo yakho eqondile kuba ishefe ngayo ubuyoba ngubabompofu kumnika yona ubeyozilimaza uyazi ukuthi yini esilungele nokuthi yini engasilungele ngakho khona ke uBartimeo beyocabanga lokhu uyazi ukuthini kancanyana nje ngezantsi lapha yizibuko lapho uIsrayeli awela khona futhi cabanga nje khona ezantsi kulomgwaqo ofanayo lapho lowo mpristi efika khona esikhashaneni nesedlule lowo mprofeti omkhulu uElia noElisha beza bebambene ngalo nengalo behlanga lomgwaqo behlela eJordani ukuyolivula futhi manje ke kusukela esikhathini uIsrayeli yawela ngazo kwaze kwaba ngumprofethi omkhulu uEliya uNkulunkulu wakhuluma futhi wavula ulwandle wayekwazi ukuvula amanzi wacabanga ukuba kuphela ngaliphile ngalelo suku labo baprofethi ababili abakhulu bebambene ingalo ngengalo behamba behlela eJordan omunye wabo wayebuya omunye wayinyuka futhi omdala wayelwe noJezebel noAhabi nezono zezo futhi nje ngaphesheya komfula kwakukhona ihashe elaliboshelwe laphaya isihlathelo sithize ngenqolombilo yayizominyusela ekazimulweni umprofethi esemncane uzokwemukela okuphindwe kabili kwenkonzo yakhe ukuba abuye behamba bebambene ingalo nengalo wathi kuba ngangikade ngihlezi kuleli dwala ngelo nkathi ngangiyophuma ngigijime futhi ngoba ungumuntu olethe uNkulunkulu wangempela kubantu cela uJehova nje futhi ngizokwemukela ukubona kwami kodwa umpristo ungitshela ukuthi onke lawo madoda uJehova wayeka ukwenza lokho eminyakeni edlule basacabanga into efanayo kodwa uqhubeka ngokufanayo nje nje ya kusenguJehova ngiyacabanga wacabanga ukuba bengingake ngiphume lapho futhi ngama ngani khona labo baprofethi impela bebeyongibusisa futhi bengiyoba nokuphulukiswa kodwa konke sekuphelile manje izinsuku zezimangaliso sebedlule ngakho akukho engingakwenza ngakho ngiqagele kodwa nje ngihlezi lapha ngiphuphuthekile imimoya yavunguza futhi wabeka phansi kwakhe wazimboza ebhantshini lakhe futhi uqala ukucabanga ngenye indaba uJoshua omkhulu ngolunye isuku hayi ngaphezu kwamayade ayikhulu noma amabili ukusuka lapho ayehlezi khona u-Israyeli wawela lowo mfula unamandla ngaleyo nkosana enkulu uJoshua khona-ke wakhumbula enye indaba ukuthi ngekathi besakanise phandle lapho u-Israyeli insika yomlilo enkulu kaNkulunkulu ilangaphezu kwabo ngolunye isuku uJoshua induna enkulu waphuma ukuyobuka elakhe athole elakhe isu lokuthi zingasuswa kanjani lezo zinto ngendleleni iJericho esahambahamba ubonile umuntu othize phuma ukuyomhlangabeza ngokungelinye iqhawe Joshua pulled his sword because he was a fighter. UJoshua wahosha inkemba yakhe ngoba wayeyisilwi washiba inkemba yakhe phezulu wayesethi ngabe ungakithi noma ungowesitha sethu na. Then that great fellow pulled his sword and the lightning flew off the end of it. He said, I'm the captain of the whole. Kunakele womfo mkhulu wahosha inkemba yakhe nombani wandiza wasuke kugcineni kwayo. Wathi ngiyinduna ebandla lenkosi ngiyinduna yenkosi omkhulu uJoshua namandla wabonsa phansi isihlangu sakhe wabonsa phansi ikemba yakhe wakhumula isidoko sakhe sokuzivikela futhi wawela ezinyaweni zakhe angahle kuba wathi ukuba ngangiphile ngalezo zinsuku ngangiyothanda ukuwa phambi kwezinyawo zakhe nami kodwa wayengazi nokuthi leyo nduna efanayo yebandla lenkosi kungesilo ibanga elingamayadi ayikhulu kusuka kuye ukapteni ofanayo ngenkathi esacabanga ngalezo zinto uvamisile lapho ucabanga ngenkosi ngokuvamile kulapho unengqondo yakho hhayi kwenye into izinto ezezwe noma uzoyenza kanjani imali eningi noma sebolunilo enhlangano enkulu ozolwakha ile ndaba ngeze namhlanje sinomqondo wethu ezintweni zezwe esikhundleni sokuba kuNkulunkulu asicabange kuNkulunkulu ibhayibheli lathi kukhona noma yikuphi ukudunyiswa kube khona noma yimaphi amandla cabanga ngalezi zinto umqondo wethu uyazulazula futhi into yokuqala niyazi sidukile phandle lapho ndawo sicabanga ngenye into ethize masigcine uJesu enhlizweni yami engqondweni yami usuku lonke imini nobusuku yileyo indlela esacabanga ngalokho wezomsindo uyaxaka noma ikuphi lapho uJesu ekhona kukhona inqaba yomsindo angazi ukuthi kungani kodwa ngokuvamile kunjalo nenqaba yomsindo evela ngaphakathi Into yokuqala isango liyavuleka liyasakazeka futhi uzwa umsindo omkhulu nabantu begijima futhi abanye bempongoloza hosana hosana kumprofethi waseGalile abesifazane nabanye besilisa kwenake wayezwa okunye kumpongoloza futhi behlekisa ngaye awulutho kodwa ukukhohlisa amaqanda avuthiwe ngokweqile nesithelo ngaphonswa kuye wezwa lo mpristo ofanayo isikashana ngaphambili ngaphambili kokuba babe nenhlangano ukuba bahlangane ndawonye awusho uthi ungumprofethi sezwa ukuthi wavusa umuntu ofile waphuma ethuneni siyakwazi mkhohlisi babeka leyo ndoda lapho nabafundi bakho bakwenza lokho lokho akulutho kodwa kukhohlisa uma ungavusa abafileyo sinamathuna onke agcwele bona phezulu lapha woza uvusa abanye babo sizokukholwa ujesu akamnaki udeveli akazange yamnake lowo develi ofanayo washo kuye ngesinye isikhathi uma uyindodana kankulunkulu yalala matshe ukuba aphenduke abe yisinkwa wayengakwenza omunye wabo wabeka indwangu ebusweni bakhe ngolunye isuku ezansi lapho emagcikeni wayibeka yazungeza ubuso bakhe amehlo akhe futhi bamshaya ikhanda ngenduku abahleka usulu base bethi uma ungumprofethi sitshele ukuthi ubani obushayile liyambona lowo devil omdala na udevil omdala ofanayo uyaphila namhlanje yehlela lapha bese ukhulukisa indoda endala usibanibani ekhoneni welela lapha kusibanibani futhi ubaphulukise sizithathi iziyalo kudevil ujesu wathi ngingenze lutho yazo baba angikhombisa kuqala ukuthi ngenzeni ngokuba yena uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje futhi unguye izolo lomuhla laphakade ngakho uzwa noma ubani esho noma yini njalo asuke ahambe ngudevele asizithathe iziyalo kusathane sivela nje phezulu lapho esikhombisa ukuthi yasenzeni khona-ke sihamba sikwenze uma efuna umnumzane Jones ekhoneni ephulukisiwe uyotshele inceku yakhe futhi uzoya ngale futhi ayiphulukise niyabo kunjalo ngeziyalo akhe nje angenzi lutho aze ubaba angikhombise kuqala ukuthi ngenzeni uJohane ongcwele wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye manje ngiyamuzwa lowo mpristi amemeza awulutho kodwa ukukhohlisa uJesu imithwalo nezono ezezwe kuye wayeqonde ngo eCalvary phezulu ngo eJerusalema ukuba nikelwe ezandleni zabantu abayizoni abezizwe babezombethela yonke imithwalo nesono sonke isono esake senziwe emhlabeni noma esiyoke senziwe saphumula phezu kwakhe futhi babehleka behlekisa ngaye abanye bempongoloza hosana kumprofethi waseGalile indodana kaDavide kungaleyo ndlela namhlanje ngo eBeaumont eTexas abanye babo bazahleka futhi bahlekise abanye bayayikholwa indaba bekuhlala njalo kungaleyo ndlela futhi kuyohlala njalo kungaleyo ndlela kuze kube ngukuphelelisa kuyoba ngaleyo ndlela isixuku esixubile yonke imvuthelelo iveza amawele amadodana amabili kajakobe noma u-isaka umelwe kahle njalo lapho kunemvuthelelo kukhona u-esawu ozalwayo nojakobe ozalwayo indoda yodwa ekholwayo yezwe iba yisitashi futhi ithethe isipiliyoni sasekolishi nomunye ofuna lobo buzibulo ungakhathaleki ukuthi uzobuthola kanjani uma ezafanele abe ngumbhinqi komngcwele kumbe noma yini enye ufune buzibulo angikhathali
They're afraid of that birthright.
Oh, how! Ile indaba ngabantu namhlanje bayabesaba lobubuzi bulo. Wo, bakuzonda kanjani lokho kodwa kuveza amawele. Madoda ezwe ethanda kakhulu inkolo enza izipho ezinhle nezinto kodwa nje akanandaba nobuzibulo lezo zinhlangano ezinkulu eziphikisanayo ezimbili bezilwa selokhu kwaqala izwe futhi sebelungele ukufika enhlokweni khona manje lapho into ethize uJesu ayisho bayosendelana kakhulu ngokufana bayodukisa nabakhethiweyo impela uma kwakunokwenzeka kuyiqiniso niyabona ukuthi ihora elidabukisa kanjani esiphila kulo hlala nezwe mfowethu ungalishiyile lozi kunjalo izwi lizozikhulumela lona uqobo manje-ke sengiyambona-ke ubhathimiye womdala umpofu ezama ukusukuma ethi kumayelana nani konke na Hlala phansi. Umsindo umayelana nani na? Yini ubani owenza ukuthize na? Akekho owayenga umsiza, waye impumputhe. Ngiyakuzonda ukubona lokho nje ngiphushe idoda endala empofu impumputhe. Khona ke into yokuqala niyazi, kufanele ukuthi kwakukade kukhona ngizocabanga ininikazela incane lafika. Lomfo mdala wayekade ephushelwe emuva futhi wayezama ukusukuma ngamadolo akhe ezindwangwini zakhe ezindala. Lamsiza laphakamisa kahle nangomusa lathi mnumzane ngiyabona ukuthi impumputhe.
Yes madam.
Yebo madamu, unomusa kakhulu ezimpumputheni.
Yes, I have a feeling.
Yebo nginozwela ngempumputhe noma ubani odingayo. Madam ngakutshela akukho muntu ozongitshela umsindo omayelana nani na? Sengibe lapha eminyaka eminingi angikaze ngiwuzwe umsindo nje. Wonke umuntu usho into eyodwa nomunye enye.
Oh sir. Have you never learned that Jesus of Nazareth?
Oh mnumzane, awukaze ufunde ukuthi uJesu waseNazareth umprofeti uyedlula na? Ubani na?
Jesus of Nazareth.
uJesu waseNazareth. Ngani? Ngubani uJesu waseNazareth na?
UngumJuda
usiye na?
Oh
yebo. Awusonge wazi emibhalweni ukuthi inkosi uNkulunkulu wethu yayizovusa umprofeti ofana noMose futhi uzoba nguMesiya na?
Oh
yebo, bengicabanga ngalokho nje, bengicabanga ngakho nje. Oh yebo, uzoba yindodana kaDavide.
Awu
yilowo odlulayo. Ubani igama lakhe na?
Jesus of Nazareth. He's the Messiah.
UJesus waseNazareth unguMesiya. Ngimbonile nikeza ukubona ezimpukutheni.
Oh,
kufanele umbone kulokhu kusa.
He certainly proved his
impela ubufakazisile ubuMesiya bakhe ngenkathi engene ohlangothini olungaseningizimu lomuzi. Ubufanele ubone. Uyamkhumbula umfo omncane edolobheni lapha ogama linguZakewu na?
Oh
yebo, umyeni kaRebecca.
Yes.
Yebo, ngipha izipho izikhathi eziningi, ungumhwebi.
Well,
aha, awu wayethi kuba mncane ngomzimba niyazi, futhi uRebecca ubekade ejamela umhlangano, futhi ngingumfundi wale nkosi uJesu, futhi sifundisiwe njengamaKristu abafundi bakhe ukuhlonipha nokuba nomusa neqiniso. Lokho ngokuthi onke amaKristu enza lokho, akhombisa ubumnene nabo, futhi yingakho ngifuna ukuqonde mnumzane, futhi kulokhu kusa bengikhona ngokuba besazi ukuthi ubeza, futhi uRebecca wayekhuleka isikhathi eside kakhulu ukuthi uZakewu uyindoda elungile, kodwa uthi ukuzazi ngoba uncika kanzima esinagogeni, futhi niyazi uRabbi Levinsky lapha ya nje akamthandi nje uJesu waseNazaretha, futhi babenenhlangano yabefundisi lapha, futhi bahlanganile kulokhu kusa, futhi bayekisa uJesu ekwenzeni izimangaliso emzini, bamxoshela ngaphandle. Ngakho uvele waphuma, kodwa niyazi uRebecca wayekhuleke kanzima ukuthi uZakewu wayezoba ngokholwa yinkosi uJesu njengomesiya kaNkulunkulu, futhi wayexoxe zonke izinto uMesiya azenzile nokuthi uyoba kanjani ngomambuli wezimfihlo zenhliziyo kanjalo njalo. Uyazi ukuthi uZakewu wenzeni na? Wayethi ukuba mfishane ngomzimba, ngakho wayesezansi esangweni kusesekuseni impela, lapho esazi khona ukuthi kwakuzoba khona, futhi niyazi ngenkathi esebonile ukuthi wayezoba mncane kakhulu ukuba ambone. Ngakho ngiliqiniso uRebecca nami sasenze isivumelwano, omunye nomunye besiyokhuleka ukuthi uma uMesiya eyoba wayezoba siqonde uMesiya. Ngakho ngabhekisisa uZakewu wagijima wehla le ngomgwaqo uHalleluya, futhi wafika emgwaqeni uKazimulo, futhi uyazazi lezo zihlahla zomthombe ezimi lapho na? Ngamanye amazwi kwakukhona amasundu. Wathi wagibela phakathi lapho, wayesethi manje ngizozitholela indawo yokuhlala phansi khona lapho engakutshenela intofontofo. Ngizohlala phansi ngibeke umlenzo owodwa ngale ndlela nomunye ngale ndlela. Ngizothela ukumbuka lapho ejike ekhoneni, ngoba uhlala njalo elandela umgwaqane uHalleluya nomgwaqo uNkazimulo, uhlala njalo kuyo ngqo. Ngakho ngiyazi ukuthi ngizohlangana naye lapho. Ngakho wahlala phansi lapho amagatsha amabili ehlangana khona. Manje ilapho inqaba yabantu ihlezi khona kulobu busuku, lapho indlela yakho nendlela kaNkulunkulu ihlangana khona. Kuzofanele kube nesinqumo esenziwe. Ungahle ube lapha kulobu busuku kuleso simo esifanayo.
Awu
wacabanga phezulu lapho, wasitshela isikhashana esedlule emva kwalokho okwenzekile. Lokho kwenza ngakho inhlangano yabefundisa imvumelanga ukuba aye hole likhulu ukuba abe nomhlangano, ngakho lowo abezoba nawo. Ngakho uZakewu wagibela isihlahlelo, wayesethi uRebecca wangitshela ukuthi lo muntu wayekwazi ukwehlilela imicabango yenhliziyo. Manje ngikholelwa uRabbi Levinsky umelusi wami wangitshela ukuthi leyo nto ayiphindanga yenzeka. Uma kukhona uRabbi Levinsky lapha ngithethelele ngisebenzisa lokho nje oku ngiyabo noma bengingathi igosa lesifundazwe noma into efana naleyo noma unsumpa wesifunda noma niyazi noma yini nje izokwenza kanjalo niyazi ukuthi ngiyapi ngakho ke noma kanjani ukhuphukele esihlahleni futhi noma udokotela PhD LLD kumbe noma yimuphi wabo niyazi ngakho ukhuphukele esihlahleni wathi uyazi kuthini ngizoqiniseka ukuthi lowo mfo angazi lutho ngakho wathola wonke amaqabunga futhi wawadonsa nxa zonke kuye wazifihla wayengumfo omncinyinyana empeleni ehlezi phezu kwaleli gatsha niyazi kanje ngakho washiya iqabunga elilodwa elincane lapho ukuthi yena njengomnyango wayengabheka futhi ambone ngenkathi ejika umgwaqane uhaleluya ekhuphuka ngomgwaqo umkazimulo ngoba kwakuseduze ngo lapho ekhoneni futhi emva kwesikhashana ngenkathi esahlezi lapho wathi bewufanele umuzwe efakaza ngakho mnumzane uJesu wayedlula futhi impumputho endala yayilalele indaba ngoba yayazi lokho umama wayeyitshele ukuthi uMesiya uyoba yikho ngakho ilalele le ndaba uJesu wayequbeka babemjikitshela ngezinto futhi behlekisa ngaye futhi bemtshela wozovusa abafileyo ukuthi babezobona ukuthi kwakungekho ukukhohlisa kokho nokunye nokunye kanjalo futhi ngakho njengoba be wathi futhi wasitshela ke ukuthi wacasha ngaphansi kwalamacembe futhi washiya lomnyango omncane uvulekile kodwa ke lapho niyazi ukuthini wathi lapho edlula ngizovela nje ngilunguze bese ngimbuka wathi ngenxa yokuthi wonke umuntu wayimbuka ngani ngeyodumo ngizombuka nje ngakho wacasha ukuze angamboni ngakho waphakamisa isivalo futhi emva kwesikhashana nakho kufika uJesu nowesifazane ephuma nompostoli omkhulu kakhulu ngaphambili uSimon Petro nabanye abayishumi nanye bethi ngiyaxolisa umprofethi ukhathele kakhulu sifanele simthathe simhambise manje uthi ukuba akakwazanga ukuba nomhlangano ezansi lapho ngakho sifanele sibuyele emuva siphume emzini futhi wathi wambhekisisa imizuzu embalwa futhi weza ngqo ngale waphakamisa isivalo kancanyanyana futhi wabuka wathi uya ngithe ukukuthanda kubukeka kwalowo mfo ukhona ukuthize okunye awusoze wabuka uJesu ngqo futhi uke uzizwe ngokufanayo futhi ukuthize ngakho uzokubamba ngakho wathatha iqabunga lakhe lincane kanje wayeseliphakamisa wayesethi he impela ngimkhokhisile ngalesi sikhathi ngikubukele esihlahleni futhi ilowo mfo owazizi imfihlo zenhliziyo na he awu angahle abe ngumprofethi ngakho konke ngikwaziyo futhi uwelela ngale kanje
He stopped right under the tree. He looked up and said, Zacchaeus!
wamangonga phansi kwesihlahla wabheka phezulu wayesethi Zakhewu uyehla akusikho kuphela ukuthi wayazi ukuthi wayesesihlahleni wayelazi igama lakhe.
Oh,
Bartimaeus wathi, lowo nguye, leyo yindodana kaDavide. Oh, Jesu wena ngendodana kaDavide ngihawukele. Nango ehamba esixukwini senkulungwane, mhlawumbe abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa noma eziyisishiyagalombili bememeza into eyodwa nenye. Jesu wena ndodana kaDavide ngihawukele. Ngiyakholwa ukuthi ungumprofeti obezofika. Oh, wena ndodana kaDavide.
Now he could not touch him.
Manje wayengena kumthinta bengingashumela ngalokho kalule impela oh ukukholwa kunje kuNkulunkulu okuzokwenza bani na uzofanele abe ngumbishopi na igosa lesifunda na uDokotela LLD Jones na Kaba mnumzane isinqibi esibanikiniki impumputhe kodwa yasasinokukholwa ngokwenele Buka umtshalo kuye nakho konke lokho okubhekene naye akungabazeki kodwa ezingutsheni zakhe kwakukhona ukunuka kwezithelo ezibolile nezinto ababenazo imifino ababeyiphose kuye Kodwa wayecina ikhanda lakhe wayebheka eCalvary wonke umhlaba jikelele wawulele emahlombe akhe kodwa kukhona kwesinqibi esiyimpumputhe kwamiza futhi kwamenza ame athule amen
The same mighty host of the Lord that stopped the sun for Joshua.
Ibandla lifanayo elinamandla lenkosi elamisa ilanga ngenxa kaJoshua. UJoshua wamisa ilanga ngokukholwa. Kodwa uBartimaeus oyimpumputhe wamisa indodana ngokukholwa.
And
naloko kukhona kufanayo kuzomletha esuke enkazimulweni lapho elawula khona ukuhamba kwelanga umhlaba nezinkanyezi nomhlaba nezulu uzomehlisela kulelitha benekele kulumu busuku lokho kukholwa okufana njengokomntwana
and stood still. Looked around. They brought him over.
Wama futhi wama wathula waqalaza bamletha ngale wathi ukukholwa kwakho kukuphulukisile. Hey, oh hey.
They went walking on.
Nange kubeka ehamba inenekaze elincane elimbamba ngengalo kufanele ukuthi lati uzwile ukuthi utheni na?
Oh yes.
Oh yebo. Oh cabanga ungitshela ukuthi ngizothola ukubona kwami. Udwendwe lwaluqhubeka lwehla ngomgwaqo wayeqonde phezulu entabeni ukuba aye ukuyobethelwa wathi yemukela ukubona kwakho ukukholwa kwakho kukusindisile ngokufanayo nje njengoba ukukholwa kwakho kukusindisa esihokweni igama elifanayo lesigreki liyasetshenziswa sozo yebo kuyafana ngaso sonke isikhathi uma lihunyushwa lisindiswe ngokomzimba noma lisindiswe ngokomoya ukukholwa okufanayo kwenza into efanayo ukukholwa kwakho kukusindisile. Ukukholwa kwakhe kwamisa uJesu futhi kwamisa du ngakho wathi ungitshelile ungumesiya. Wayene unazo zonke izibonakaliso zikaMesiya futhi wangitshela ukuthi ngiyokwemukela ukubona kwami ngenelisekile ukuthi ngizokwemukela wongenelisekile ngenelisekile uqala ukusho. Ngokuqondile ubonile isithunzi oh sengikwamukele ukubona kwami futhi washo wehla ngomgwaqo.
When he says anything, just keep believing him.
Lapho esho noma yini uqhubeka nje ukukholwa.
I read a little story, maybe fiction.
Ngifunde indaba encane ngahle ibe yinganekwane mhlawumbe qhabo angazi ngobathimewu yathi wayenonkosikazi nentombazanyana futhi yathi ngomunye busuku umkakhe wagula ngakho waphuma wathi Jehova into kuphele ngizokunikeza yona. Babefanele babe nohlobo oluthile lokuzijabulisa ukuheha ukunaka izinxibi zazikwenza njengoba benza indiya uma sinxiba indiya singenayo into ethile yokuheha ukunaka komuntu odlulayo. Sisoze satshela uhlavule imali ngokungavamile ngeke noma kanjani banezinkawu ezincane inkawu encane izoshaya umfo futhi iyogijima sengathi iyadazuluka futhi ikhala banemfezi inyoka elwane nesilwane esincane futhi banakho konke ukubungaza okwento ethize enye ukubenza banikeze uhlavule imali. Ngakho bathi uBhatimewu wayenamahobe amancane amabili ayekhubeka phezu kwelinye nelinye wathi Jehova anginakho kuningi kodwa uma nje uzovumela umkamaphile inyanga isanda kuhamba futhi yathi uzofa ngimdinga kabi kakhulu uma nje uzomvumela phile kusasa ekuseni ngizokunika amahobe amabili abe ngumhlatshelo nomkakhe waphila. Ngakho wanikela ngamahobe amaviki athile kamuva yathi wayenentombazane encane ayengakaze ayibone empilweni yakhe encane intombazane nezinwele ezisongene ngobunye bosuku yagula ngokunobudlova ngempela nenyanga elungileyo iyafika futhi yathi Bhatimewu umntwana ucishe abe nokuhayiza ngicabanga ukuthi umntwana uzofa. Wathi nyanga enhle uqinisekile na mayelana nokuqeqeshwa kwami kwezuke lapha kuzongazisa ingane iyafa manje imikhuhlane ugijimela ekugongobaleni futhi akukho kungenziwa ngakho futhi wenza indlela yakhe yokuphuma ohlangothini lwendlu ekukhanyeni kwenyanga ezwa ohlangothini wathi Jehova anginakho ngaphandle kwento eyodwa esele. Angazi ukuthi ihlobo lwenja bayibiza kanjalo namhlanje ehole impumputhe ngiyakhohlwa inja ehole impumputhe awu esikhundleni sesenja ehole impumputhe ngalolo suku babe newundlu elalihola impumputhe. Ngakho uBhatimewu bathi wayene newundlu elalimhola wathi ilokho kuphela ngifanele ngikunikeze Jehova kodwa ngiyayithanda intombazanyana yami kahle kakhulu uma nje uzoyiyeka iphile futhi ingafi. Kusasa ngizoya ethempelini futhi ngizokunika lelo wundlu libe ngumhlatshelo. Intombazanyana yaphila ngokusukulandelayo wayesendleleni yakhe eyisa iwundle emhlatshelweni futhi wathi umpristi uyaphuma wayesethi uyaphi Bhatimewu na. wathi o mpristi wengceki kankulunkulu ngenyukela ethempelini ukuyonikela ngewundlu lami libe ngumhlatshelo. Wamtshela indaba yentombazane yakhe encane igula, wayesethi nganikela kujehova ngenkathi yebhelukisa umkami nganikela ngamajuba. Kwasekuthi lapho intombazanyana yami isinda, ngamtshela ukuthi ngiyomnika iwundlu. Wathi o Bartimeo, ngeke wanikela ngalelo wundlu, nakho ngizokunika imali bese uzithengele iwundlu kubashintshisi phandle lapho ezibayeni. Thenge iwundlu, ngizokunika imali ukuba ulithenge. Wathi umpristi, lolo uhlobo lwesabekayo lwakho, kodwa ngizange ngithembise kuJehova iwundlu nje, ngimthembise leli wundlu. Nakho lapho khona mfowethu, ngineqiniso ngithola ukusebenza kokomoya lapho. Angizange ngimthembise iwundlu nje, ngimthembise leli wundlu. Ngani wathi Bartimeo, ngeke wanikela ngalelo wundlu, lelo wundlu lingamehlo akho.
He said, oh priest, if I'll be true to my promise to Jehovah.
Wathi o mpristi, uma ngizobaqotho esithembisweni sami kuJehova, uJehova uzohlinzeka iwundlu lamehlo kaBartimeo. Yilokho akwenzile, wahlinzeka iwundlu. Ngalokho kupholile ukusa kwasentu yasehlobo, uJehova wayehlinzeke ngewundlu lamehlo kaBartimeo impumputhe.
Let me say this to my waiting congregation.
Mangisho lokho ebandleni lami elilindile kulobu busuku. Lelo wundlu lifanayo lihlinzekelwe nina kulobu busuku. Yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yaxotshozwa ngenxa yobubi bethu. Izijeziso sokuthiwula kwethu saziphezu kwayo, ngemivimbo yayo zibilisiwe thina. Nokukholwa kwethu kulobu busuku kungaletha lelo wundlu likaNkulunkulu lifanayo ngqo phansi phakathi kwethu, ukwenza izimangaliso ezifanayo nezibonakaliso azenza hambi kweJerikho nabo bonke abanye. Uyakukholwa lokho na? Asikhuleke.
That take away the sins.
Oh, wundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe, ngiza kuwe manje ngenhliziyo yami yonke ngalaba bantu abagulayo.
They wait patiently, many of them stand in their lives.
Balinda ngokubekezela, abaningi babo bemile izitho zabo zibuhlungu, kodwa wena uNkulunkulu uzobavuza.
They have laying your handkerchiefs and
banawo ebekwe lapha amaduku namaphasela amancane ezimpahla. Ngibeka umzimbo wami phezu kwakho egameni lenkosi uJesu. Ngicela ukuthi uzothumela amandla akho nezibusiso ngakho ukuphulukisa wonke umuntu ogulayo ukuthi lawa umelile kuleyo ngane encane enomkhuhlane elindele lena kulowo ompofu omdala. Ubabayo impumputhe ehlezi lapho kulobu busuku kuleyo ndlu encane enaleyo nduku emhlophe yokudendelezela eshaya eminyango.
Oh
Jehova, phuma udabule phakathi ngaleya nkosi futhi baphulukise wena uNkulunkulu. Baningi ngaleya kulokho esiphendlela belindile umuntu ogulayo efa, wonke amathemba alisekho. Wena usenguJehova uNkulunkulu, bebengeke beze emhlanganweni kodwa wena ungaya lapho bekhona. Baba, ngikholekela ukuthi uzosipha kanjalo. Ngiyakhuleka ukuthi umusa wakho uphumule phezu kwabantu manje. Siphe ukuphulukiswa kwawo wonke umuntu ogulayo olapha, insindiso kuwo wonke umphefumulo olahlekile, ubhabhathizo kamoya ongcwele kulo lonke ikholwa, ukuze lo mhlangano ungavala ngovuthondaba olukhulu ngewundlu likaNkulunkulu libaholela ezindleleni zokulunga, kuye emithonjeni emikhulu yokuphulukisa yomusa kaNkulunkulu, kuye emachibini amakhulu ensindiso kamoya ongcwele wakhe. Siphe khona Nkosi, ngibanikela kuwe manje kanye nami uqobo, ukuze uzikhombise wena uqobo ukuthi ukukholwa kwethu kulobu busuku njengesinqibi esiyimpumputhe esisanda kukhuluma ngaso ungaletha ubukhona bewundlu likaNkulunkulu phakathi kwethu, ukukhombisa izibonakaliso ezifanayo azenza ngenkathi elapha. Futhi bonke abantu bazokukholwa Baba, ngiyethemba ngayo yonke inhliziyo yami njengoba ngizinikela kuwe. Ngilindele umoya wakho ukuqinisa izwi elishunyayelwe ngezibonakaliso zilandela. Amen. Mkhonzeni manje. Oh, akamangalisi na.
Let's just raise your hands tonight and hum it.
Siphakamise izandla zethu nje kulobobusuku silihamishe nje manje xawulanani sihambe sikuzungezile ndawo Asiphakamise izandla zethu nje lapho silicula. Akakwenzi uzizwe ukahle na he umuzwa njepho niyazi ukuthi kungani nginiculisa na ngiyakuthanda ukucula ngikuthanda ukucula na emva komlayezo kuzwakala nje sengathi izwi likaNkulunkulu nje liyakukolobha nya niyabo futhi ke ngithanda ukucula kuhle kwePentecostal ngilithanda iphimbo liqeqeshwe ngokweqile lokho akusikho kucula ubamba umoya wakho uze ubele uhlaza siphakaphaka ebusweni futhi uyazenzisa nje khona-ke ngiyakuthanda nje okuhle kucula okuyifeshini endala ohe ngiyathanda akamangalisina niyaze kube neculeli lodwa ngihlala ngifuna ukulicula lelo ngokungukuthi akukho lutho phakathi komphefumulo wami nomsindisi futhi angikaze ngikwazi ukucula bengingekwazi inhlobo ukucula kodwa kulunyelwa lezi zinsuku lapho nonke seniwelela ezigodlweni senesikhulu ezulwini ngizoninika ukuqonda okuncane kokuthile futhi konke kwehle ezansi le lapho umiko wakho omkhulu umnyango wesigodlo uhambe uphume ngokunye ukusa ezansi le lapho lapho futhi nga zonke lapho umfula wenza khona ithuba lawo emva kokuba uphume esihlalweni sobukhosi enkazimulo ngiyazi kukhona ihlathi elincane elihlezi laphaya futhi kukhona encane indlu yezingodo leyo ngeyami bese kuthi-ke lapho wehlela lapho ngokunye kusa uhambe uphumele egosini lakho ulalele ngimi ezansi lapho kulelo gosi elidala ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe ngangiyimpumputhe kodwa manje sengiyabona ngiyazi ukuthi ngifunani thini na akabonge unkulunkulu umfoti ubranham omdala uphumelele nango khona ezansi lapho manje yebo mnumzane o lapho sesibe lapho iminyaka yezinkulungwane eziyishumi ukukhazimula kukhanya njengelanga asikuba nezinsuku eziniphayo ukucula udumo lwakhe kunangamhla siqale ukuqala asilicule wonke umuntu Amen, amen. Ukucula emoyeni ngiyakuthanda lokho anikuthandi na oh ngifuna ukuhlala ngale eceleni kwegquma lapho okukhona khona isihlahla esincane esibekwe ngale ngakulolu hlangothi lwesihlahla sase esivele emithonjeni yokuphila futhi ngizwa amakhulu onke amaphimbo enu nonke amnandi izingelosi zihlangana nani laphaya zicula ngaphesheya komfula ngifuna ukuhlala futhi ngilalele iminyaka ezinkulungwane eziyishumi o yebo o ngimthanda kanjani akamangalisi na impela kunjalo manje uzizwa ukahle ngempela na manje yilokho engikubiza ngokucula kuyiphethile endala ukucula emoyeni ngingaxoka kuba nalokho kunawo wonke lawo amancane amaculo aqotshiwe eniwaculayo ngicabanga ukuthi labo babhali abaphefumulelwe ngenkathi bebhala lawo maculo njengo-Eddie Peronet wabhala iculo lokugcotshwa ngenkathi ecosha ipeni lakhe wonke umuntu wayengeke athenge izinkondlo zakhe nezinto futhi ngelinye ilanga umoya wehlela kuye wadumela ipeni wabhala iculo lokugcotshwa bayede mandla igama likajesu makuthi izingelothi ziwe zilale phansi zilethe umqhele wobukhosi futhi zimthwese umqhele inkosi yakho konke umunye wabhala lapho ngihlola isiphambano esimangalisayo lapho inkosana engazimulo yafa khona lonke udumo lwami luwukulahlekelwa umunye wabhala ephila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwala izono zami waziyisa kude le evuka walungisisa ngesihle phakade ngolungiso kuyeza o usuku lukhazimulayo ngicabanga ngofeli crosby oyimpumputhe wathi usho kuthini ujesu ku abanye uyababiza ungangedluli wena ungumfundlane wayo yonke induduzo yami ngaphezu kokuphila kimi ngubani enginayo emhlabeni ngaphandle kwakho noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho na ehe umangalisa kanjani manje lowo omkhulu ukristu omangalisayo lowo esicula amahubo amadala okukholwa okhokho bethu emuva ezinsukeni zikaspurgeon ujohn wesley nocharles wesley umfowethu mo nami same thineni esikhathini esinge side sedlule ngavele ngakhala nje ngacabanga o nkulunkulu ngenkathi ngimi ngasethineni likawilliam cooper lapho ngenkathi babecabanga ukuthi wayeguliswa yimizwa noma yimuphi umuntu ongowomoya uthathwa ngokuthi uyahlanya siyakwazi lokho noma ubani ngakho wangena emoyeni wabhala lelo culo elidumile kunomthombo ogcwaliswe ngegazi elimunce emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zabhukuda ngaphansi kwethantala lisuse lonke ibala laso lecala niyazi ukuthi kwenzekani na masinya emva kokuba umoya ususukile kuye wazama ukuzibulala eminza emfuleni yebo umoya wawususukile kuye wayengazi ukuthi wayekuphi inhlobo lawo madoda amakhulu engaqondwa kahle ngamalapho futhi ngacabanga ngenkathi Charles Wesley esezansi emfuleni ngalolo soku noma eceleni kwechibi endlwaneni yakhe encane isiphepho zakuphuka futhi wayezama ukuhamba indlela yakhe ebuyele emuva umzwilili omncane wandizela esifubeni sakhe futhi wawubamba kwaze kwedlula isiphepho waphuma futhi wawubamba ngomunwe wakhe futhi waye ugqozi lufika dwala leminyaka ngivulekele mangicashe kuwe lapha manje aseduze eginqika ngenkathi isiphepho sisaphakeme ngifihle omsindisi wami ngifihle kuze kwedlule iziphepho zokuphila ngiphephile ekuholeni kwesifuba sakho ohe amadede amakhulu izimpilo zabantu abakhulu zonke ziyasikhumbuza singenza izimpilo zethu ziphakame kakhulu ngokuhlukana sishiye ngemuva amanyathelo ezinyawo ezihlabathini zesikhathi amanyathelo ezinyawo mhlawumbe omunye ngisantweza phezulu kolwandle olunzima lwempilo umfowethu olahliwe nophukelwe ngumkhumbi ekuboneni uyoba nesibindi futhi ngiyakuthanda lokho ungangitshali ngezibalo ezidabukisayo lokho kuphila kuyiphupho elingena lutho nje umphefumulo ufile lowo owozelayo nezinto azisikho lokho ezibonakala ziyikho yebo ukuphila kukhona futhi ukuphila kuyisiqiniseko lethuna lisiyomgomo wakho ngokuba uluthuli ubuye lothulini ngakungakhulunywa ngomphefumulo oh ngiyakuthanda lokho masisukume futhi senze ngenhliziyo nganoma yimuphi umbango singafani neziyizimungulu izinkomo eziqhutshwayo ningaqhutshelwa kukho iba yiqhawe embangweni hoye lezo zibongi nezinto ngempela ziyoxhuxumisa umphefumulo wami lapho ngifunda ngalawo madoda amesaba uNkulunkulu azibhalayo njengethi amahubo okuphila lapho uLongfellow nokuthi kanjani lokho ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wazibhala lezo zinto lawo madoda asendulo njengoba kushiwo eBhayibhelini ekhutshwa ngomoya ongcwele abhala lawo maculo amadala egazi ngibona umfudlalo wegazi obomvu onke lawo adumile amaculo amadala ebandla kungcono kakhulu kunezinyeza lena encane endala izinto eziqotshiwe esinayo namhlanje bazalane ngiyalitshela ukuthi kunjalo ngiyalithanda lelo elithi inkolo yakudala ngithanda onke lawo maculo amahle okholo kulungile ngekathi umoya ongcwele selapha sizobiza umuqhumphuleko futhi sikhulekela abagulayo wonke umuntu uthola ukukholwa kwakho manje nasenhlizweni yakho awudingi ukukusha emlonyeni wakho khumbula imicabango yakho yakho izwakala kakhulu ezulwini kunephimbo lakho emhlabeni niyabo usho lokhu oh Jesu wena ndodana kaDavide ngihawukele nibone uma ezokwenza into efanayo ayenza zake uvele udonse iqabunga lakho lomkhiwane kanye ubuke phansi ubone ukuthi akasalokho enguye izolo namuhla naphakade ubone uma engenzi into efanayo uzokudonsela ngaphandle yakhulume kuwe nento enhle uzoya ekhaya nawe kulobu busuku ube nengxoxo naye ngaphambi kokuba ulale empedeni wena nomkakho ikhaya lizoguqulwa ngeke libe njengoba lalivame ukuba njalo ngelo nkathi lapho eya ekhaya nawe ili ukuphi na Jin Leo ubani okhipha amakhadi omkhuleko na wena oh oh Billy ukuphi uBilly na ini ti elokuqala kuye ekhulwini na ikhadi lomkhuleko uti likhishiwe namhlanje manje ukuze singakwazi ukuxoveka sinayo indawo eyanele lapho na ngiqekele besingamisa abambalwa lapho babazalwane bethu Ubani nodivo kuqala na kulungile nenekazi hamba ngo ngapha manje pendula ukubizwa kwakho lesibili kwenzeka kahle kwakukhona indoda nomkayo okokuqala ukuba babe kowodwa emihlanganweni yami babehleze ezithamelini Inenekazi liyangena lase lihlala phansi eceleni kwabo lenenekazi elincanele cxasuka inenekazi lalihlezi lisondele ngoba lalisendleleni yalo lalenza lahlehla emva kwesikashana inenekazi elincane lalenza lahlehla lona owesifazane owadingeka ahlehle wamcasukela owesifazane owayemcasula ngakho wakhuleka wathi inkosi bengingafanele ngikwenze lokho ngithethelele bengingakuqondile kwase kuthi ke inenekazi elalingaphambili elalimcasukele lathi dadewethu ngiyaxolisa bengingaqondile ukwenza lokho futhi ababili indoda nenkosikazi babegula futhi oh isikhashanyana nje emva kokuba sekwenziwe ngibonile ingelosi yenkosi emi phezu kwabo yababiza ngegama futhi yabaphulukisa bobabili yase ibathumela emuva ekhaya labo iLake Charles izokwazi ngakho thathe sihlale singemuva dadewethu mfowethu nikhethe omunye nomunye kulungile amashumi amabili nanye nambili nantathu nane nanhlanu kulungile amashumi amabili nanye amashumi amabili nambili amashumi amabili nantathu amashumi amabili nane umoya uyehla wamtshela ayeke kwenzile usuku lonke nalokho ayekade ekwenza ayeke kufuna futhi oh hey wathi asisekho sidingo kimi ngimile hlobo futhi washo waphuma ngomnyango oh
never forsake him. I'll never forsake. You really mean it? I'll never forsake him because he first loved me. Down
sikhothamisa amakhanda ethu manje sesacula manje ngokuthula manje ngenani kumoya ngabe onke amakhadi emkhuleko asephezulu manje na unekhadi lomkhuleko yana ngale emgqeni manje ngokuthula nangenhlonipho yokuzithoba manje
there to my heart was the Lord.
Nkosi Gogo, njengoba yokani dlala lelo hube lidala limnandi baningi phakathi lapha nkosi abangahlanganyela kule nhlanganyelo ukwazi ukuthi ilapho izono zethu zonke zasuka khona ngenkathi sibhukuda ngokukholwa ngaphansi kwalowo mfudlane womvutepu umbane ubaneka imiduma iduma ikazi lendodana kankulunkulu imithambo ka-Emmanuel yayopha njengoba leyo mvula yathululeka phansi ngasesiphambanweni icutshwe negazi namanzi yathululelwa phezu kwemiphefumulo yethu nkosi ngokukholwa siyohlala njalo sicula ilithi uduma egameni lakhe siyakubonga ngalokhu baba manje njengoba nje ngiye mhlawumbe nje thethelela izindlela zami zobuluhlaza nkosi zokuletha izwi lakho kodwa mina kungokuhle kwedlula konke engingakwenza futhi ngikhulekela ukuthi uzokwemukela futhi utshale ezinhliziyweni zabantu inhloso yakho baba kungokokuletha ukukholwa kubantu manje bayazi ukuthi wawuyini njalo busuku sisondele embhalweni ohlukile ndawo ndawo ukufakazisa ukuthi wena lezo zibonakaliso ezifanayo zobumesiya ndawo zonke embhalweni ugcwele zona nje nkosi mhlawumbe babengakaze bakufunde phambilini bakufunde ngqo benze njalo nabafarisi nabasadusi bezinsuku zabo abafundisi bakufunde ngqo ukuthi wayezoba yilokho akungabazeki ngalo kanye usuku abethela ngalo bangahle ukuba bacule ethempelini ngalokho kusamahubo amashumi amabili nambili Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na, oh Nkulunkulu, vula amehlo komoya, siphe ukuqonda njengoba sizinikela kuwe egameni lika Jesu, amen. Manje mzuzwana nje, manje niyawubona lo mkhulu wabantu, ayikho indlela kimi ukuba ngabe ukhona noma ubani lapha ongakaze abe komunye wemihlangano lapha ukubona ukufihlakele ku futhi njengoba nje ngenza udla njengoba ngidla, ulala njengoba ngilala, ungumuntu uJesu amfelayo. Manje ngiyayilahla imfundiso yebandla likaKatolika kunjalo, kodwa hayi indoda eyiKatolika impela, futhi uma ngike ngafika endaweni engingeke ngafinyelelisa ingalo yami kude nje kwiKatolika njengoba ngenza ngePentecost, khona-ke bengifanele ngibuyele eCalvary futhi kukhona kungalungile kimi. UJesu weza ukuzofinyelela kunoma ubani futhi kowe 1ness, 2ness, 3ness, 5ness noma kungaba yini, akukho mehluko. Ngifuna kufinyelela engalweni ngenkathi ngiqala kungena kulokhu njengomfundisi oyiBaptist ngani elinye iqembu lathi wozojoyina iqembu lethu, omunye wathi wozojoyina iqembu lethu. Ngathi bazalwane, ngiyanithanda nobabili, uzofanele uze kweli lodwa, ngeke nje sikuvumele. Ngathi oh, kodwa uNkulunkulu uzokuvumela nebo, ngizoma ngqo phakathi kwenu nengalo yelu lekehla ngothi zombili futhi ngethi singabazalwane. Uthando luhlengayo beluyindikimba yami futhi luyoba njalo ngize ngife nebo kunjalo. Thola uthando enhlizweni yakho futhi ube neqiniso futhi wethembeke futhi ube nohlobo olulungile lwenjongo nohlobo olulungile lwempokophelo futhi uNkulunkulu uzokunakekela konke okunye uma injongo yakho ilungile nempokophelo yakho ilungile. Uma impokophelo yakho ilungile nenjongo yakho iyiphutha, ngeke kusebenze. Kodwa lapho uthola okwakho, uma wazi ukuthi yintando kaNkulunkulu, khona-ke injongo yakho ilungile nempokophelo yakho ilungile. Njengamanje nathi iqembu labantu kade ngikhuluma ngaye engumesiya enisengamthinda, angikhulumi ngakho ngoba ngicabanga kanjalo, ngikhuluma ngakho ngoba iBhayibheli lasho njalo. Manje isizathu uthi futhi Branham awesabini ukuthi uzo khaba umnumzane. Manje uma bengifuna ukuthi bukani lapha ngingakwenza lokhu, ngiyabona ukuthi ngingumfo omkhulu kanjani na, kungcono ngithule futhi ngihambe ngisuke emsamo khona lapho ngoba akusoze kwasebenze. Yebo, ini njongo yami na ukuncibikalisa laba bantu ndawonye njengabantu bakaNkulunkulu. Uthe ngenitshela nonke ninabantu, ngingoweBaptist nonke wozani ngapha, joinani iBaptist, ngiyi-1ness, ngingokazi kuzintathu, ngiyi-3ness noma i-2ness kumbe noma ngabe yini onayo. Angazi bonke ngingowa leyo. Khabo mnumzane, ngingumfo wenu, ngingoka Kristu, singabo munye nomunye. Ngakho lokho kwenze injongo yami, impokophelo yami ilunge, injongo yami ilunge. ngakho khona-ke wathi ngishoni kule ndaba ngiqukuleka futhi ningangabazi futhi kuyintando kankulunkulu kimi ukuba ngikwenze kungenjalo ubengeke neza ngithume nakho lapho khona uma uthole yonke into isebenze kahle nenjongo yakho nempokophelo ilungile ungasho kunoma yini inqobo nje uma kuyintando kankulunkulu kuyokwenza kodwa uma ngifuna ukuasithi ukuba yiyembe elikhulu elihlohliwe ukungenzela uhlelo olukhulu ndawondawo futhi ngifakwe ekusakazeni okuthile emhlabeni wonke noma ukuthize manje lokho akulungile angi ujesu wayesilele ngento yodwa ngiyazi ukuthi kwakuyini na umbukiso wayengesuye umbukisi nebo qabo 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 bathi kungani uzilulaza nalesi sigejane sabagenqika abangcwele zansi lapha abadewubi kanjelo njalo na umfowabo wathi kubukela kumpristi omkhulu yenyuka futhi uzibonise ukuthi ungenzani uma ungusibanibani wathi isikhathi sakho sikhona njalo esami asikafiki kunjalo akenyukanga nabo ngisho nabo akenyuki namhlanje akasuye umbukisi uyindodana kankulunkulu amen siyakukholwa lokho wo akamangalisi na ujesu indodana kankulunkulu manje angikwazi ukuba nokubona okufihlakele kulo muqa nebo kodwa sizokhuleka ngaphambi kokuba ngikwenze ngifuna ukuqiniseka uma ngingakwazi umoya ongcwele uzongisiza ukwazi ukuthi amandla kankulunkulu alapha ukuze libone ugcobo manje bukani zonke lezi zethameli asaze nje lokhu kube lamanqamu kulobu busuku nebo lezi zethameli phandle lapha wonke uyisihambi kimi munye kuphela umuntu lamantombazanyana amabili ahlezi lapha lawo amantombazane kabhuti wami amantombazanyana ka-events mfowethu events ukuphi wena na angikaze ngikubone nginitshele ukuthize ngomfowethu events sisalindile ngilindele ukuthize besidobe esikhathini singeside esedlule ngifika kanjani ukuba ngijwayelane nale ndoda ekahle nomkayo umfowethu mesia wangethule kuye ekuseni ngaphambi kokuba ngisuke ehotela kwakungezikho lokho ephiladelphia no-Theo Jones emetna lo mfowethu besia wathi kunendoda ekahle egama lingu-welch events ifuna ukuhlangana nawe unkosikazi wayenami ngavuka ngalokho kusa nomfanyana wami ujoseph lonke niyazi ngojoseph omncane iminyaka eyisithupha ngaphambi kokuba afike ngambona embonweni udokotela wathi umkami wayengasoze abe nomunye umntwana ngathi o yebo ngakho ngenkathi umntwana olandelayo ezalwa kwakuyintombazane bathi e-e ubuqonde ujosephine ngathi bengiqonde ujosefu unkulunkulu akawakhulumi amanga futhi manje ngakho cishe eminyakeni emine kamuva yena sasazi ukuthi wayezoba ngumama futhi ngakho bathi lona ngabe ujosefu na ngathi angazi udokotela wathi akakwazi ukuba naye mfuthi Branham ngathi uzoba naloyo ngakho ngenkathi umhlengikazi ehla ngangihamba kukhapethi kwiphansi niyazi futhi wehla wayesethi mfundisi Branham ngathi yebo mam wathi unomfana kahle amaphawundi ayisikhombisa nama-awunsi amathathu ngathi joseph uzube nesikhathi eside ufika lapha ubabayi uyajabula kokubona futhi ngakho wathi umbiza ngojoseph ngathi lelo igama lakhe futhi ujosefu wayenami lapho iminyaka emine ubudala sekube neminyaka emibili edlule khabo wayeneminyaka emithathu ubudala futhi useneminyaka emihlanu manje futhi ubone imibono futhi lapho evuka ngalokho kusa washo ehlezi eceleni kombhede yena nami silala ndawonye ezingalweni zomunye nomunye futhi singobhuti bangempela futhi wathi babayi wathi udavid uzolibala esithithithwini uzohlinza umlenze wakhe ngakulolo hlangothi ngathi kuphuphile lokho na wathi qhabo babayi ngakubona khona lapho savele sakumaka phansi encwadini lapho sifika ekhaya udavid umfana omncane ongumakhelwane wethu ezinsukwini ezimbili emva kokuba sisekhaya wagibela ehla ngomgwaqana ngesithuthuthu futhi wahlinza uhlangothi lwakhe njengalokho ncamashi akusho ngiyahamba ngolunyelo lwezi zinsuku bangane ngizoshiya izwe ngiyakhuleka ukuthi unkulunkulu uzothatha umoya ngivumele ngibe nawo bese ebeka okuphindwe kabili phezu kwendodana yami ujosefu ukukhanyisa okukhanya ngisahambile futhi ngakho-ke bengilindele ubhili ubhili ungomunye wabafana abakahle kunabo bonke izwe ebelinga akabizwanga enkonzweni manje angifuni ukuhamba ngaphandle kokuba nomuntu ozongimela athathe indawo yami lapho sengihambile futhi ngaqala kunyakaza futhi ngibone umfowethu welch events bengingafanele ngisho lokho dadewethu events uzongithethelela wena na wayebambe izinhlanzi eziningi kakhulu futhi wayezifihlele umcaphi wezinyamazane futhi ngambona phezulu lapho embonweni babe nazo esakeli futhi wazifihla kabili noma kathathu futhi ngathi angazi noma lelo yileyo ndoda efanayo na bangitshela ukuthi uyathanda ukudoba ezansi eFlorida ngakho ngawelela lapho ngalokho kusa ngikathi ngingena umfowethu uMessia emuva lapho nami sangena ndawonye futhi ngathi yileyo ndoda yileyo ngakho emva kokuba esengitshile kuye ngathi mnumzane Evans futhi ngakhuluma naye ngathi emva kokuba sesixoxe isikhashana ngalungela ukuhamba ngathi mfowethu Evans uyangithanda na wathi impela ngathi lapho esikhathini esingeside sedlule wawudoba ohlobweni luthize lomfundana umile izihlahla ubune sakele igcwele izinhlanzi ubuza ama ukuzifihla kumqapho ezinyamazane wathi oh hehe ngathi into yodwa nje engizokucela yona ngiyise ukuyodoba lapho wathi kulungile ngakho ke mfowabo uyisone futhi walunywa yinyoka yomhlabathi enomsilo okhehlezelayo noma bani uyazi ukuthi iyini inyoka yomhlabathi enomsilo okhehlezelayo na ingeqinile ngempela futhi umfowabo wayesesibhedlela futhi wahamba phezu kwendingilizi isikhathi eside kwakungenjalo mfowethu iWelch na endingilizini ngakho mfowethu iWelch nami sabuyela lapho sathola izinhlanzi ezinkulu ulo eziyisho mina nyenga lolo soku hoye kuhle kanjani futhi ngangine nkulukazi inhlanzi ipase futhi angikwazanga nje ukuyibamba nomfowethu Welch wenyukela lapho wayene mikhono yebhuluku egoqwe yonke wathi awukwazi kuyibamba na ngathi inkulu kakhulu efanele ibe nesisindo samapound ayisho mina ne ayisho mina ntano futhi nganginayo lapho futhi yavela nje yagijima phezulu kwamacembe ngase ngiphosa isicupho esisanyosi ezakhela yodwa esincane futhi nangu eza futhi enye yashayeka futhi kwakungenhle cishe amapound ayisishiyagalombili noma ishumi kodwa angikwazanga kuyibamba futhi emva kwesikhashana ngathi ukuyibhaxabula phansi ngaqala ukuyingenisa umfowethu Welch wathi ngizoyithola futhi ngaphandle kokucabanga waxhumela kulezo zitshalo ezisathani nangaphansi kwalawo macembe ukuba abambe izinhlanzi engafakeza icathulo lenyoka emhlabathi enomsilo okhehlezelayo yambamba nansi inyoka idlula futhi wagcuma waphuma lapho wayebambe unyawo lwakhe kanjalo njengethambo ligodola phakathi lapho namazinyo akhe ehlangene izinyembezi zehle ezihlathini zakhe ngase ngibuka igazi liphuma ezindaweni ezimbili liqhelelene kakhulu kangako wathi oh hey awu ngiyindoda enkulu kakhulu ngizomthwala kanjani cishe amamayela amabili noma amathathu kulawo maxhaphozi na futhi kwenzeka ngacabanga ngase ngithi oh mfowethu Evans oh hey mfowethu Evans futhi indethize yathi kimi ngilosizo olukhona impela ngesikhathi sekatazo angikaze ngikubone ngaphambilini ngabeka izandla zami phezu konyawo lwakhe ngase ngithi manje mfowethu Evans umzuzu njenge ngase ngithi bawasezulwini sisesimweni esiphuthumayo futhi ngiyazi ukuthi izwi lakho liyasho ukuthi ukuthi baya kunyathela emakhanda awofezela nawezinyoka futhi akukho lutho oluya kubalimaza le ndoda iyikholwa ingomntwana wakho futhi ngibeka isandla sami phezu kwayo egameni lika Jesu Kristu ngikhuza lobo buthi obuyisihlongo obuvela kuleyo nyoka futhi ngamuzwa yeka ukububula ngasusa isandla sami wathi angena buhlungu saqhubeka nokudoba lonke lolo soku ngalobo busuku ngikathi bengena babelapho becoxa sasina lezo zinhlanzi ezimnyama ibhasi ezinkulukazi ezitha zibe zinde kangako zilenga cishe ngeleshumi nangenqo umfowabo uphumele lapho ngakho wayesa kuka kancane ngonyawo lwakhe futhi wayengezile kholo wayengumfana oyisoni umfo kahle indoda kahle kakhulu ngibheke ukumholela kuKristu ngesikhathi esilandelayo lapho ngehla ngibhabhathize phandle lapho elinye lalawo machibi futhi ngakho khona ke ngenkathi siphumela lapho futhi uphethe isitolo sokucupha futhi sasisendaweni ehotela elincane ngaphesheya kwesitalade ukusuka kuso Fort Peace futhi ngakho umfowabo uphumela lapho futhi ngangitshela umfowabo ngakho futhi ukubonile lokho kulunywa inyoka wathi manje mfowethu kuhle ukukholwa kodwa hayi kuhlanya wathi kungcono uye kudokotela khona manje wathi uyazi ukuthi lo lokho kwangenzanga lala kanjani siphedlela kanjalo umfoti events uthe ngilunye namhlanje ekuseni ngeleshumi nanye ngqo lokho sokucishe kube ngeleshumi nanye ngqo kulobu busuku noNkulunkulu unginakekele ngobuso wakhe isikhathi eside kangaka uzonginakekela yonke indlela akaze ahlikihlwe noma iphunga lanoma yini ungumusa omangalisayo inkosi yethu uJesu Kristu ngiyawazi la abantu mbazane amancane umfoti nodadewethu events futhi ngikhona ukuthi lona ngomfowethu uWili ohlezi lapha umdwebi odwebe izithombe zabo izwe lebandla bekunguwe leyo nsika yemlilo wawulapho Willi ukubona lokho na wawulapho mfowethu events na dadewethu bangaki osasakweni owayelapho ebandleni ngalokho kusa ukukubona na kulungile imizuzu eyishumi nanhlanu ime khona lapho ibonakala phambi kwabantu abacishe babe ngamakhulumane bemi lapho beyibuka amen kunjalo uyinkosi Jesu futhi leyo ngelosi efanayo kaNkulunkulu ikhona lapha manje yiba nokukholwa kuNkulunkulu manje kini phandle lapho singawuletha lowo muqa wedlule cishe emizuzwini eyishumi singathola nje umoya ongcwele uhamba nathi inkosi yazi ukuthi ngiyafakaza ukuze nje nizobona ukwakha ukukholwa kwenu uma bengingaqala ukusho engimbone ekwenza enze kulezi inkonzo yami engibone uJesu Kristu ekwenza phambi kwamehlo ami bebengenza imiqulu yezincwadi nsuku zonke nje njalo ngehora ngicela nje umfowethu mo laba bantu abahamba hambayo noma phe noma yipi indawo kuhlala njalo njalo nje ngase zonke isikhathi ekhaya phandle lapho nanoma ikuphi umoya ongcwele ukhombisa nje ungisuse endaweni ungiyise ngapha ngapha uma nje uzinikela kuye uyabo kunjalo abazalwane owaziyo oke wabasebihlanganweni futhi owaziyo noma okade khona nami emihlanganweni naphezulu phezulu ekhaya nakuye yonke enye indawo ngabe lezo zinto zinjalo bazalwane na akamisana izandla zenu uma njalo kunjalo izinkulunkwane zingakufakazela lokho manje yibani lokukholwa futhi uma umoya ongcwele uzosikhombisa kuyini ababili noma abathathu ungufakazi ngabe kunjalo na ababili noma abathathu ungufakazi yiba lokukholwa manje phakamisani izandla zenu futhi manje ukuze ngibone awekho abakade mkhuleko uma unekade lomkhuleko ngene emgqeni kungukuthi uyagula futhi angikwazi noma unesicelo enhlizeni yakho noma kuthize phakamisa izandla zakho ngokuqinile unaso isisode na wena asikhulume mina nawe usondele kimi ngo uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na uyangikholwa na uma ngingakwazi ngomoya ongcwele ngembuli kuwe ukuthi iyini kathazo yakho uzokwemukela njengokuvela enkosini na ngabe zonke izethameli zizokwenza into efanayo na uNkulunkulu kungokwenkazimulo yakho wena unekathazo yamadolo akho nemilenze kunjalo vayizelisa isandla sakho kulungile hamba uye ekhaya futhi wemukele ukuphulukisa kwakho uJesu Kristu yakuphilisa ukhona umunye okholwa ngaye yonke inhliziyo yakho na lindani nakho kuhamba nakho lindani umzuzu nje leyo ndoda ehlezi khona lapho ikhulekela unina esibhedlela inkathazo enhliziyo uyakholwa ukuthi uzophulukiswa mfowethu na kulungile mnumzane uNkulunkulu akubusise ngisihambe endodeni angiyazi kunjalo phakamisa isandla sakho kunjalo lelo iqiniso nokho akusile na uyakholwa manje na bathintani ni na Here's a little lady sitting here praying just with all of her heart. Nandinenekazela incane lihlezi lapha likhuleka nje ngenhliziyo yalo yonke akusikho kwalo okokusindiswa komyeni walo uma lokho kunjalo yima ngezinyawo zakho nenekazi. Kulungile uma nje ukholwa uNkulunkulu nange emuva lapho isibhono inkathazo enhliziyo uyi kuyo yonke indawo nje uyakholwa manje na bangake okholwayo ngenhliziyo yakho yonke manje na phakamisa isandla sakho nje lokho nje kuya angikwazi ukungena kulokho kujule kakhulu ngoba angikwazanga ukwedlulisa umugqa Ngabe uNkulunkulu phandle lapho na ngabe uNkulunkulu phezulu lapha na uNkulunkulu wezulwini uNkulunkulu emhlabeni uNkulunkulu yonke indawo ngifanele nje ngithole umzuzu futhi Jack ukuba ngifike ngalendlela niyabo uyakukholwa ukuzwile nokubonile na uyakholwa ukuthi kuvela kuNkulunkulu na ngabe abantu phandle lapho bakholwa ukufanayo na uNkulunkulu ezokwembula kulo wesifazane ukuthi ini inkathazo yakhe noma ngabe kuyini angazi siyizihambi ngiyethemba omunye komunye wena uyena uyena ube nekhadi lomkhuleko ube nalo na kulungile ikhadi lomkhuleko mfana uyafika nje futhi axubela amakhadi omkhuleko futhi kwenzeka nje wahosheli lodwa yilokho kuphela niyabo niyabona ukuthi angenzani phandle lapho manje ngabe leso yisibonakalisi sifanayo impela uJesu sikhombisa futhi wafakazisa ukuthi wayengumesiya ngekhathi lapho emhlabeni na uyakukholwa lokho na uyakholwa futhi uyakholwa ukuthi uJesu lapha emhlabeni kulobo busuku esimweni somoya obizwa ngomoya ongcwele futhi uphile ebandleni lakhe ngegazi lomhlatshelo wakhe wakula futhi wadiliza iveli ngokuchitheka kwegazi lakhe futhi wenza indlela ukuthi wena nami sikwazi ukungena kuleyo nkazimulo yeshekina ukuthi angakhuluma lapha athathe izindebe zami futhi akhulume kini njengamakholo amabili futhi ahambe phakathi kwethu futhi akhulume phakathi kwethu futhi embule kimizwa nempela izinto azenza lapho ukufakazisa ukuthi akafile kodwa uphile kuze kube phakade na awukho lapha ukuba uphulukise uphulukisiwe kunjalo kodwa ulapha ngenxa yomyeni wakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yine inkathazo yakhe na kulungile unenkathazo yesisu kunjalo wena unedotana ingaleso sizathu usamile uphakamise isandla sakho ufuna ngikutshele ukuthi yini ngalungile indotaneni yakho na inenkathazo ngehlombelayo kunjalo impela ngibona umunye umfana ngomshana yebo mnumzane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela inkathazo yakhe na kulungile inkathazo ngomshana wakho unenkathazo yesisu ilokwethuka futhi nazi izinto ezimbili bobabili abazidingayo insindiso ngoba bobabili bayizoni lawo ngu isho kanje inkosi kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho baba nkulunkulu le ntombazanyana ethandekayo lonke khulikani kanye nami ngiyacela manje ngalabo bantu baba ngikhulekela ukuthi uzophulukisa into encane futhi uyisindise egameni lenkosi Jesu amen lokho kuhle nkulunkulu egameni lika Christu umphulukise woza dadethe wethu wonke umuntu ekhuleka manje manje dadewethu uma bengingaqondisa isandla sakho bengingakwenza angikwazi kodwa ngingakhuleka baba wasezulwini ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa kwangathi lesi sandla singaqonda kwangathi angahamba njengobhathimewu ngamehlo akhe asuke kulomsamo ekholwa egameni likaJesu amen uNkulunkulu akubusise manje dadewethu baba wethu asezulwini ngithatha isandla salona wesifazane futhi ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise manje uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi yini engalungile ngawe kodwa noma ngabe ngikushilo noma cha ubuzo ukukholwa empeleni na niyabo uma ngiqhubeka nakho konke ukubona ukufihlakela kuphelele niyazi ukuthi kwenzani na kuyangihlakaza kodwa umhlane wakho uphulukisiwe uhlezi esihlalweni ngakho qhubeka uye ekhaya futhi uma uzokholwa ngaye yonke inhliziyo yakho isifo samathambo ngeke sisakuhlupa hamba ukholwa osingikhulekela ukuthi uzomphulukisa futhi umsindise egameni likaJesu amen ukholwe hamba ukholwa baba wethu asezulwini ngibeka izandla phezulu kuka dadewethu futhi ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa egameni likaJesu qhubeka ubuyele qhubeka ukhuleka qhubeka ukukhuleka imikhuleko yenu bangane niyibandle likaNkulunkulu khulekela laba bantu kuthiwani uma kungumama wakho ubaba umnyeni wakho umkakho na baba wethu asezulwini ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa futhi umsindise egameni likaJesu ngiyakucela amen ngekathi icobo lukamoya ongcwele luseza manje woza nje ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uNkulunkulu uzokuphulukisa uyakukholwa lokho na uyakukholwa na ngilalelani bangane uma nje nginithulisa umzuzu nje lalelani akunindaba ukuthi kukuphi niyabo anifanele nicabange ukuthi umoya ongcwele usukile lapha ngoba angikhulumi kuwo wonke umuntu bebeyobe sebekade bengikhiphile ukuba bekuyilokho bangakoqondayo ukuthi inkosi yethu ngenkathi owesifazane ethinte ingubo yayo yezwa amandla ephuma kuyo na kanjani bangakwazi ukuthi umprofeti obizwa ngoDaniel ubone umbono wodwa futhi wakhathazeka ekhanda lakhe izinsuku eziningi. Ngakho na ucabanga ukuthi ngibazi kanjani labo bantu bonke ngabo nezinto ezinjalo? Uma bekungesiwo umbono na bengiyonke ngikwazi kanjani ukukwazi na? Manje-ke niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na amandla uma nje ngibona abantu beza uzwa lokho kumgqangqazela kubashaya bese kuthi-ke nje ufanele nje uphendule ikhanda lakho bese ubeka izandla zakho phezu kwabo bese uqhubeka. Kungani umoya ongcwele ulapha uzokwenza umsebenzi ofanayo? Inkosi izokwembula, akusikho nje ngoba lowo wedlula noma ukuthize lapha uphi olandelayo na? Ngabe lokhu lapha kulungile, sizihambi omunye komunye asisizo na? Angikwazi awungazi uma lokho kunjalo. Ngizwile ngishumayela phambilini kodwa kukwazi mhlawumbe nje uhlale phandle ezethamelini ndawo. Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade na? Uma ngizokwazi-ke ngomusa kaNkulunkulu ukwembula kuwe ngomoya kaNkulunkulu izinto, wena uthi ukhulumelani ngami mfowethu na? Kungani wena ngibamba umoya wakho njengoba nje enza kwesifazane emthonjeni, uzoba nakho thatha izwi lami ngalokho. Kodwa uma ekumemezela ukuthi kunjalo, khona-ke kunjalo ngikhuluma iqiniso nebo. Bese kuthi-ke uma ngizisho ukuthi akusimina ukuthi nguye, ngikhuluma iqiniso, nanto izwi lakhe liyakumemezela nebo. Kungentando yakhe evumelayo ukuthi ngiyakwenza nebo, uyangivumela ukuba ngikwenze. Manje uhlushwa ukwethuka kwangempela kunjalo, futhi ube nokuhlinzwa esiswini kunjalo impela. Awusuye owakuleli dolobha uvele endaweni ebizwa ngevida noma into ethile efana naleyo vida. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani wena na? Kulungile nkosikazi Phethe, ungabuyela ekhaya uphile.
This I pray the prayer of faith from my brother in the name of Jesus. Believe now with all your heart, don't doubt. Believe with all your heart, you'll be all right. Person, seem to have a nice spirit. You're Christian. You believe with all your heart God can heal me. What's the trouble? You think your husband will get all right? That eye trouble, having an allergy and so forth? Go believe now, he'll get all right. Heal him in Jesus' name. God bless you, sister. Our Heavenly Father, I can remember the time when I went into a den room to pray when the emergency was on. And what a great thing you've done in their home. I pray, Father, now knowing what's wrong, I pray that you'll bless and give the desire of her heart in the name of Jesus Christ. Amen.
Praise you. Bless you.
Leave you make you well. Say that operation, make you well, if you believe it. What do you think it is? Well, you thought it was a tumor, it's a growth. You thought it was a tumor. You thought it was cancer. You had many things. But what difference does it make as long as he healed? Is that right? What you need is a little lift in faith, isn't it, to make you come up. Sarah, go on home and be well. Father God, in the name of the Lord Jesus, heal him. May the mercies of God be with the child. Make him well. May the mother see such a difference in him, Lord. Jesus, may it be so. In the name of the Lord Jesus, may my sister be healed. Amen. Ask and it's give him courage,
yes,
to have faith and belief. Your blessings is on him, has been since the breakfast. I pray that you'll let him see it, Lord, and know that these stretched nerves be mended. In Jesus' name, amen. Don't doubt. Our Heavenly Father, to lay hands up on her in the name of the Lord Jesus. May her loved one leading her make Christ do the leading from henceforth, Lord, making her well, restoring her right back again. No doubt. You believe?
Uyakholwa na wonke umuntu uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na yimba nokukholwa nje sawubona omusha onamandla obukeka ephilile kodwa ungeke njalo uhambe nalokho ucabanga ukuthi umoya ongcwele ungangitshela inkathazo yakho na uyakholwa na izethameli zikholwa yinto efanayo na uma uKristu ehlala engukristu angakwenza into ethize exakile ngawe yingaleso sizathu engiyimisile ngiyakuthakasela manje ukuphulukisa angikwazi ukuphulukisa nenekazi ngiyindoda kodwa ukuphila ngeke kwafihlwa manje ulapha ngomunye umuntu ogula ngokuyingozi nikubiza ngomdlavuza emgodweni wegazi igama eliyifanele yi-leukemia isifo sokuphelelwa igazi
Not here, over Louisiana.
Esibhedlela hayi lapha ngale Louisiana kunjalo lokho ngokukhona okuhle ukuba isoni sibe nakho. Uzomemukela uJesu njengomsindisi wakho sekumanje na uzokwenza na kulungile. Phakamisa izandla zakho ongathi izono zakho ungathethelelwa zona. Amen. Yakhole na bangaki lapha oselungele kwebukela uKristu njengomphulukisi na nginiphosela inselelo kubani kukholwe kukholwa kwenu ungamisa na manje ngegameni likaJesu Kristu nonke ufuna ukuphulukiswa sukumani nime ngezinyawo zenu angikhathali ukuthi yini engalungile kuwe sukuma futhi wemukele ukuphulukisa kwakho phakamisani izandla zenu Nkosi uNkulunkulu mdali wamazulu nomhlaba mdalisi wokuphila kungune phakade nikezeli wazo zonke izipho ezinhle ngiphosele inselelo udebele kukholweni ukumzulwa phuma kuleba bantu sathane uhluliwe empini egameni likajesu bashiye phakamisani izandla zenu manje futhi nimdumise Phakamisani izandla zenu futhi nimdumise nikele udumo nonke nina bantu niyamemukela na thanini amen uyamemukela njengomphulukisi wakho na uyamemukela njengomsindisi wakho na khona-ke phakamisani izandla zenu bese nithi yakadunyiswa unkulunkulu nginimemezela ukuthi niphilile egameni likajesu kristu